Zigo mwenu ambia kudalitseni numbari wogo ndu wakukala muno siguno mu Southside Assemblies of God uzabe mbeza ndi antu inu kusangalala ndi chanjano chabwino ichi chimene mosa kaikira mukusangalala nacho mosa lekeza ndango kala woto papangono ife tinali kumusi usiku wata ku Tucson kupando kumusi uko ndipo ife nditudi tinali ndi nthawi yopambana Ambuye anatidalitsa ife ndipo ine ndakhala ndi kukhala pa gawo labwino la izo tsiku lonse. Chotero tsopano ine ndinakomana ndinamumva wina wake usiku atha. Ine sindimamudziwa mwana wamamuna wa mbale kwa Williams. Ine ndinali lero ndimangobwekelera pa mnyamata wina wake amene anayimirira ndipo amayankhula za msonkhano wa chinyamata. Ndipo ine ndinamuuza mwana wanga wankazi. Ine ndinati, tsopano, iwe ukufuna kupanga izo kukhala ntchito yako kupita kumeneko. Iye anati ine sindikumudziwa aliyense kumeneko. Ine ndinati, iwe ukamudziwa wina wake kapena aliyense akakudziwa iwe. Ungopita mkatimo muli monse. Ndipo ine ndikupemphera kuti iye alandire ubatizo wa mzimu oyera pa msonkhano kuntunda uko. Ine ndinati mnyamata wabwino uyo wayima pamenepo ndipo nkhope yake kuwala ndi ulemerero wa Mulungu. Ndipo ine ndinali ndi kuzibwereza izo kwa Bire. Iye anangoyima ndikuma ndiyang'ana ine anati adati kodi inu simumamudziwa kodi ameneyo ndi ndani anati ameneyo anali mwana wa mbale Carl Williams. Chabwino izo ine ndikudziwa inu mwachokera ku zinthu zabwino ngati inu mugona wokondwa kwambiri kukhala mu Phoenix usiku uno. Chabwino ngati kulibe mbali pa Tyra kodi inu mwachokera kuti mdzikoli mbali. Ine ndikuganiza munakwera matola kuchokera ku New York kuno, umo ndi pomwe izo zimakhalira. Ndikukumbukira ndinamuona mbali Jane mbali Leo pano usiku uno, mbali Ed Dalton abwenza ngambiri kuzungulira kuno ndi mbali Ed Hooper. Ndipo mai pano usiku uno ine ndikumuona aliyense bwinobwino ndipo ndikhoza kuyang'ana mozungulira bwino. Chabwino ine ndikutopa pang'ono, ine ndakhala ndikupita movuta ndithu. Ndipo kotero ife tili ndi nthawi yayitali. Ndipo ine mkazi wanga anati ine ndinazindikira kuti iwe unayamba kuyankhula ndi liwu lako la chiwiri. Ine ndinati ine ndinachita kuliitanitsa ilo nthawiyi. Nthawi zina pamene ine ndikuyankhula ine ndimapita pansi ndimayankhula mwakuya kumero kwanga ndiye mbali imeneyo imapweteka ndikutopa. Ine ndimabwera gawo la pamwamba ndikudzayankhula kuchokera pamenepo. Monga choncho ife timangoyenera kuphunzira zinthu za mtundu uliwonse pamene tikugwirira ntchito Ambuye. Sichoncho ife pamene ife tikutopa. Ndipo mai ine ndikuyembekeza onsewa ndi atumiki kumbuyo kuno. Ngati ndi choncho mai ife tili wotetezeka bwino usiku uno, gulu labwino chotero la amuna akhala pamodzi. Chabwino izo zikundikumbutsa ine zalonjezo kuti ife tikukhala limodzi m'malo a mwambamwamba Khristu Yesu kumene magazi ake amatiyeretsa ife kumachimo onse. Tsopano ndiyesetsa moona kukutulutsani inu molawirira usiku uno. Pokumbukira tsopano kuti mawa usiku ife tidzakakhala kwa mbale Shows. Kodi limenelo ndi dzina lake mbale Shows ku 11th ndi Garfield. Imeneyo ndi Assembly of God ina kunja uko. Eya, Assembly of God kumeneko. Ndi First Assembly of God. Ndipo kenako ine ndidzakhala ndikungomvetsera kwa nyamata enawa wakwa kanthawi tsopano. Mpaka la Mulungu likudzali mawa ine ndikuganiza ku msonkhano waukulu ndine tikakhala ndi nthawi yodabwitsa kwambiri. Ine ndikungomvelera kuti ife tidzakhala ndi nthawi yabwino. Ndipo cholinga changa chokhalira kuno chili ngati kukhala ngati kulowa m'malo. Inu mukudziwa kumapita mozungulira kuthandiza malo aliwonse ndi chiyanjano chaching'ono ndi abale ndi kukhala ndi usiku apa ndi apo kuti tidziwane. Ndipo mwina mwake mzimu waung'ono wachitsitsimutso udzayamba kuwamenya anthu ndipo kenako kuzipanga zimenezo kuti zitsogolere chokwera zimene ife tingathe kulowa mmenemo ndipo kenako chimake chachikulucho. Ndipo ine ndikuganiza mbale Oral Roberts ndiye munthu oyo nthawi ino woti adzabweretse chimake kuphwando lolemba likubwerali usiku. Ndipo ine ndikudziwa kuti ife tikuyembekezera nthawi yopambana ndi zonse kudutsa mu sabata lonseli. Chotero inu muzitipempherera ife tsopano ndi kupita uko misewu mipanda ndi misewu yayikulu. Ndipo kukawapempha iwo ayi kukawakakamiza iwo kukawakakamiza iwo kuti adzalowe mkati, pakuti idzakhala nthawi yabwino kwa Phoenix kuti adzapeze kuchezeredwa kwake kwakukulu kumene inu. Ndipo ine ndikudziwa kuti Mulungu amakhala wololera pamene ife tikhala wokonzeka. inde bwana pamene ife tili wokonzeka tiyeni icho nchifukwa chake ife zisisimutso izi ziri ndikuyesetsa kuti tikwanilitse zofunikira ndikukhala wopemphera ndikukonzekera kuti chinthu ichi chichitike. Sobano basi ife tisanandikire mawu tiyeni tiyankhule kwa mlembi pamene ife tikuweramitsa mitu yathu mupemphero. Sobano ndi mitu yathu ndi mitima yoweramitsidwira kwa Mulungu ine ndikutsimikiza maomvetsera ochuluka chomwechi pakuyenera kukhala zopempha zambiri. Ndipo ngati inu muli nacho chimodzi ndipo mukufuna kuti mukumbukiridwe kwa Mulungu, ingokwezani dzanja lanu ndipo kumbuyo kwakeko munene, Ambuye ndikumbukireni ine.
Our heavenly Father,
Atate athu akumwamba, inu mukudziwa chimene chili kuseri kwa lililonse la manja awa. Inu mukudziwa chimene chinabwera mmalingaliro mwawo, ndipo inu ndiwokhoza kuyankha chopempha chilichonse. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mupereke izo, Ambuye. Ife tikupempha kuti kukondera kwanu kumwetulire pa ife usiku uno, mwanjira ya kutsanulira kwa mzimu oyera pa ife. Ndipo pokumbukira, Ambuye, kuti mawa usiku mu First Assembly of God, kuti inu mudzatsanuliranso madalitso anu pa ife. Ndipo kenako uko ku Ramada, kumalizitsa kwa sabatayi, o Mulungu mulole padzakhale kwenikweni mahandirede opulumutsidwa. Perekani izi, Ambuye. Mulole padzakhale zoterozo kutsanulira koteroko kwa mzimu mpaka manyuzidwe bala adzalephere kudzigwira aponso, koma iwo adzalengeze kwa anthu zomwe zikuchitika. Perekani izi, Ambuye. Ingodzidziwitsani nokha kwa anthu anu, Ambuye. Mulole mitima yawo yodzichepetsa ikafikire mwachikhulupiriro, ndipo akakhulupirire kuti ife tilandira zinthu izi zimene ife tikuzipempha. Ndiye ife tingawapemphere, Ambuye, iwo amene akufuna kuti adzakhale pano usiku uno, ndipo akulephera kuti adzakhale pano. Iwo akudwala ndi osautsika, ndipo ali muzikhalidwe zoterozo mwakuti sangakhoze kubwera kuno. Ife tikuwapempherera iwo, Ambuye, mulole mzimu oyera uchezere wina aliyense wa iwo. Adalitseni abale awa amene abwera ulendo wa utali chomwechi kudutsa mminda yachisanu, ndipo ambiri akadali panjira akubwera. Atetezereni iwo, Ambuye, abweretseni iwo ali otetezeka. Sobano dalitsani msonkhano uwu, mbusa wabwino uyu, osonkhana ake, matrasti ake, madikoni, ndi onse amene iwo akuwayimirira, Ambuye. Ife tikupemphera kuti inu mukhale ndi iwo ndipo muwathandize iwo. Sobano ife tikupemphera kuti inu mutipatse ife mawu anu. Ife tikhoza kungowawerenga iwo, Ambuye, ndi kuwerenga mutuwo. Inu mukuyenera kupereka nkhaniyo, ndipo ife tikuyang'ana kwa inu mu dzina la Yesu Khristu. Ameni. Mu buku la Korinto oyamba mutu wa 11, ngati wina wake inu mukudziwa, inu kawirikawiri mumakonda kuwerenga kapena kulemba malo, ndi kuti ine mwina mwake wina angapeze china chake kumbuyo kwake chimene mwina mwake akhoza kukasintha pa zomwe zanenedwazo, kapena atumiki, ndipo nthawi zina anthu amba amatenga izo, ndipo amakaziwerenga izo mobwereza ndikukamvetsera zomwe zanenedwazo. Nthawi zambiri ine ndimachita zimenezo, ndimalemba mutu. Chotero ngati inu mukufuna kuti muwerenge motitsatira ife usiku uno, mutsegule kwa Korinto oyamba mutu wa 11, ndipo ife tiyambira kuwerenga pa ndime ya 23. Pakuti ine ndinalandira kwa Ambuye chimenenso ine ndinapereka kwa inu, kuti Ambuye Yesu usiku omwewo umene iye anaperekedwa anatenga mkate, ndipo pamene anayamika ananyema iwo, ndipo anati, tengani idyani, ili ndi thupi langa limene lanyemedwera chifukwa cha inu, izi muzichita pondikumbukira ine. Momwemonso iye anatenga chikho, ndipo pamene iye anadya akuti, ichi ndi chikho cha chipangano chatsopano mu magazi anga, ichi muzichita inu kawiri kawiri pamene inu mukumwa icho muchikumbutso changa. Ndipo tsopano kwa mutu ine ndikufuna kuti nditenge kuchokera pamenepo kuwakumbukira Ambuye. Tsopano ndithudi aliyense ife tonse likudziwa mu mpingo wathu ife timawerenga izi pa msonkhano wa mgonero usiku uliwonse, ndipo ndi mutu waukulu kuwerenga kapena lemba lalikulu pa nthawi imeneyo, ndipo ilo limagwira ntchito pamenepo. Koma ine ndimango ofuna mawa kuti muchikumbutso changa. Tsopano mgonero nthawi zambiri wakhala uli mkangano waukulu kudutsa mibado pakati pa chiprotestanti ndi akatolika. Iwo amati akatolika amadya mgonero uwu ndipo iwo amadya iwo mwachiyembekezo kuti iwo achita china chake kuti wayenereze chinthu china chabwino kuti machimo awo akhululukidwa pochita chimenecho. Achiprotestanti amadya iwo ngati chikumbutso kuti Khristu anawakhululukira kale iwo. Ndipo amadya iwo mokondwera kuti anakhululukidwa kale. Paulo akupitilira kunena apa kuti momwe mungabwerere pagomera Ambuye. Ngati pali chilichonse cholakwika kachikonzeni icho ife tisanafike pamenepo. Pakuti iye amene adya ndi kumwa mosayenera adya ndi kumwera chiweruzo kwa iye mwini. Posalizindikira thupi la Ambuye. Ndipo tsopano ife timayenera mochuluka kwambiri kukhala mupemphero pamene tikudya mgonero. Koma ine ndakhala ndikudabwa nthawi zambiri ngati mawa amenewo ife timawagwiritsa ntchito iwo molondola basi mgonero. Tsopano komiuni amatanthauza kuyankhulana ndi mwaona kuyankhulana ndi ndipo ine ndikudabwa ngati kwenikweni pamene ife tikumana pamodzi monga chonchi mumalo a mwambamwamba ngati umenewo si mgonero kuti ife tikuyankhulana ndi Mulungu, kuyankhulana ndi Iye. Ndipo ndiye ngati ife tirangokhala chete ndi kumulola Iye atiyankhenso ife. Zinthu zambiri ndi chimodzi mwa zinthu zoyipa zomwe ine ndimachita. Ine ndimayesetsa kuchita kuyankhula konse ndipo sakhala chete modalika kokwanira kuti Iye andiyankhe ine mobwezera. Ife timachita zimenezo nthawi zambiri mupemphero. Ine ndikuganiza ngati ife tingachotse mu mtima mwathu zomwe zili mmenemo ndi kuzifotokoza tokha kwa Ambuye Yesu. Ndipo kenako nkungogwada ndi kungokhala chete kwa kanthawi ndi kungoona zimene Iye anganene kwa ife. Mukuona? Ndipo nthawi zina ine ndachitapo zimenezo. Ndipo lingaliro langa lonse linasinthidwa. Inu mukuona? Ine ndimapita kukamufunsa Iye china chake. Tsopano Ambuye anthu awa kwenikweni iwo ali ndi china chake. Ine ndikukhulupirira iwo akundifuna ine kumeneko. Ndipo ine ndikungoyamba kupemphera. Ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa ine ndimangokhala wokhutitsidwa kuti icho ndi chifuniro cha Ambuye. Koma ine nditatha kupemphera ngati ine basi kungodikira kanthawi pang'ono mwaona ndiye izo zimasinthidwa pamodzi nthawi zina zimatumizidwa kwina kwake kungoyankhulana ndi Ambuye. Oh, ndi chiyanjano cha ulemerero bwanji kungotsika ndikuyankhulana ndikumudikirira Iye ayankhule moyankha ndipo kuganiza za munthu wamkulu amene ali yemwe ukuyankhulana naye mlengi mwini wake ndipo nkumayankhulana ndi Iye amene anayeka moyo wanu muphulusa la chipala ichi chimene inu mukukhalamo. Ndipo kenako tsiku lina inu mudzayenera mudzachoke kumeneko. Ndipo kenako izo sidzakhala manja ake kumene iwo udzapite kuchokera pamenepo. Ndipo inu muli nawo mwayi tsopano kuti mupange kusankha kwanu njira yomwe moyo umenewo udzapite pamene iwo udzachoke. Ndipo ndi chinthu chodabwitsa bwanji kuyankhulana ndi Iye pa maziko a malonjezo ake kenako kumumva Iye akuyankhulanso kwa inu akuti zonse zili bwino mayi. Izo kwenikweni zimafotokoza izo molondola. Ife sitiyenera kuyang'ana kwa kachikhulupiriro kalikonse. Ife sitiyenera kuyang'ana kuziphunzitso zilizonse. Chinthu chokha chimene ife tikuyenera kuchita ndikungodziwa kuti Iye amachitira umboni mawu ake kuti izo ndizokhazikika ndipo ndizo zonse za izo. Zikatero nkhawazo zimachokapo. Ine ndinaganiza zobwera kugome ili limene ife tikulitchairo usiku uno. Tsopano popeza ndafotokoza izo kuti ndi chimodzimodzi basi mochuluka mgonero pano monga zingakhalire kutenga chimene ife timachitcha mgonero wa Ambuye. Inu mukudziwa anthu akummawa awo kumbuyo uko anachisokoneza chinthu chimenecho ndipo ine sindingakhoze kuwawongolera iwo pa icho. Ndipo konse kumpoto iwo amanditengera ine pamene ndikupita kumgonero ndipo iwo amati ndi chakudya cha madzulo. Ine iwo amati ndikadzutsa ndi nkhomaliro ndi chakudya cha madzulo. Tsopano kodi mgonero wanga ubwera pati? Ine ndikuyesetsa kuti ndidziwe. Mukuona? Ndipo iwo amati ndizo zonse. Ine ndinati koma izo sizinali sitinadye chakudya cha madzulo cha Ambuye. Iye anachitcha icho mgonero wa Ambuye. Ndipo ine ndikumvelera ngati ndaphonya chakudya ngati mumazitcha izo. yambani kuzicha izo chomwecho. Koma tsopano pamene ife tibera pamodzi manjira iyi pamene po Mulungu amatsika pansi. Ndipo gomera ngonero ndi kweni kweni kunyema lonyemedwa matupi athupira Ambuye limene ife timalipatula pakati pathu. Tsopano limenero ndi thupireni leni lankate umene ife timaunyema kuyimira thupi la Khristu. Kodi inu mnazindikira pa tsiku la Pentekoste ndi chinthu chachikulu bwanji chimene ife tili nacho pamenepo kuti Mulungu amene anatsogolera ana a Israeli kudutsa mchipululu iye lawira moto lalikulu lija. Ndipo pa tsiku la Pentekoste moto waukulu uwu unagwa ndipo kenako unadzigawa wokha pakati pa anthu ake. Kuganiza momwe iye akufunira kuti ife tidzakhale limodzi mu malo a mwamba mwamba. Ndi aliyense akusangalala ndi kutentha kwa moto wa mzimu oyera, malilime ogawikana anakhala pa iwo ngati moto, malilime a moto, Mulungu akudzigawa yekha pakati pa mpingo. Kodi izo zingakhale ngakhale kungoyambitsa mitima yathu kuyaka? Pamenepo ndi pamene ife tikhoza kubera pamodzi m'malo a mwamba mwamba.
We know that his table.
Ndipo ife kudziwa kuti gome lake pamene anthu akhala pamodzi ndi kumayankhulana ndi iye zimakhala ngati chitsime mchipululu. Ndipo chitsime mchipululu kumene kumakhala kasupe wamkulu kumene apa ulendo otopa amabwera ndi kudzakhala mozungulira chitsime ichi mchipululu. Ndi kudzichitsimutsa okha ndipo kenako kukumbukira momwe icho chinapezekera kumeneko. Ndipo umo ndi momwe zimakhalira mu mpingo kuti gome ili la mgonero kumene madalitso onse a Mulungu, uthenga wa thunthu, chilichonse chimene Mulungu ali nacho kwa mpingo wake chatulutsidwa, chayikidwa pakati pathu. Ndipo zili ngati chitsime muchipululu chotentha ichi choyaka cha tchimo chimene ife tikudutsamo. Ndiyeno pamene ife tilowa muno ndi kudzaziyankhula, kudzawerenga mndandanda, ndipo kenako ife kuona kuti iye wapotoloka. Ndipo iye si watsopano kuchokera mu ichi kapena watsopano kuchokera mu icho kapena ichi chachotsedwapo, koma iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye ali ndi chilichonse pa mndandandawo, wakonzeka kuti azipereke izo, ndilo gawo lake labwino. Ndiye ife tikhoza kungoyang'ana pa mndandandawo ndi kungochitenga chinthu chonsecho. Ine ndimangokonda kutero. Ine ndimakonda zakudya zonse, sichoncho inu? Ine ndimangokonda kutenga izo. Ndipo pamene ife tikusangalala ndi madalitso awa, aliyense akumverera kukhalapo kwake ndikumati ameni, Mulungu alemekezeke, aleluya, zina zotero. Muzimenezo ife tikhoza kukumbukira iye amene anabweretsa izo kwa ife, ndipo anazipanga izo kukhala zoteka, imfa ya Ambuye Yesu Khristu, Mwana wa Mulungu. Mukumbukira iye. Ine ndikuganiza kuti ndicho nthawi zambiri kuti mwina mwake ife timasangalala ndi madalitso ochuluka kwambiri mwakuti ife timayiwala basi kumene iwo amachokerako. Nthawi ina ine ndinadabwitsidwa. Ndinapita ndi gulu la Khristu ampingo wina wake, ndipo iwo anakhala pansi kuti azidya, ndipo sanabwezere kuthokoza kwa Mulungu chifukwa cha chakudya chawo chabwino. Ine ndinaganiza kuti izo zinali ngati zachilendo. Ndipo ine ndinapita ku nyumba ina, ndipo iwo apobe, iwo anangopitilira ndi kumadya. Ndipo ine ndinazifunsa izo, ndipo iwo anati chabwino, ndizo basi Mulungu amangopereka izo muli monse, mukuona. Ine ndinati izo zikundikumbutsa ine zankhumba pansi pa mtengo wa apulo. Ino mukudziwa maapulo amagwa ndi kumamumenya iye pamutu tsiku lonse, iye osayang'ana konse mwamba kuti aone kumene iwo akuchokerako. Ndipo izo ino mukudziwa ife ine ndikuganiza izo zimatipindulira ife kuima ndi kuyang'ana mwamba kuona kumene zinthu izi zikuchokerako. Ndi chaulemerero bwanji kuwakumbukira Ambuye wathu, kukumbukira zonse zimene iye anatichitira ife. Ndikukumbukira kuti panalibe wina aliyense amene akanatha kuzipanga kuti zitheke. Palibe chilichonse chimene chikanapangitsa izo kukhala zotheka koma Ambuye wathu. Ndipo iye anachita izo mwaulere, pamene panalibe munthu oyenera, panalibe mneneri, panalibe wanzeru, panalibe wamphamvu, panalibe wachifumu, panalibe mfumu, panalibe amene akanachita izo koma Ambuye Yesu mwini wake. Ndipo iye mololera anatichitira ife zimenezo. Tiyeni tizingokumbukira iye wawachitira izo ana ake kudutsa kupyera mu mbado. Tsopano tiyeni tingoyankhula kamphindi pang'ono pa china chake chimene wina wake ayenera azikumbukira. ine ndingalingalire kutali uko mu ulemerero sikuno kuli mwamuna dzina lake Noa ndipo ndithudi iye ali nazo zochuluka zoti aziwakumbukira nazo Ambuye pakuti mu nthawi imene Mulungu ankati awononge uthakati wonse pa nkhope ya dziko lapansi Mulungu anamukumbukira Noa ndipo Noa akukumbukira momwe anathawira mkwiyo wa Mulungu mwachifundo cha Mulungu momwe a madzi akulu anayambira kuyenderera kumatsika mʼmisewu ndipo mphepo inapanga phokoso ndipo miyala inasuntha kuchokera mapiri ndipo ndinamondwe woopsa bwanji nyumba zinali kuwuluka ndipo akasupe kumaphulika ndipo Mulungu anali ndi Noa mkati mwa chombo tsopano ngati amenewo simalo odabwitsa kuti timukumbukire iye eya inde kukhala mkati mwa chombo otetezedwa mukukhalapo kwa Mulungu kukhala ndi iye ndiye ife tikhoza kuyitana gulu lina la anthu kapena ine ndingati atatu ndipo iwo ankatchedwa Shadreki, Misheki ndi Abedinego momwe iwo anali atatenga kayimidwe kawo kwa Mulungu pokumbukira kuti iye amasunga lonjezo lake ndipo momwe kuti mu ola lalikulu ili chifukwa chakayimidwe kawo ngakhala abale awo omwe ambiri a iwo anali atatembenukira mʼdziko koma iwo anali oti akayima mosalabadira ndipo iwo anayima ndi Mulungu ndipo pamene ng'anjoyo inatenthetsedwa ka 7 kuposa momwe iyo inatenthetsedwera mʼmbuyo ndipo iwo anakankhirira mu ng'anjo iyi ndipo iwo ndithudi akhoza kumukumbukira munthu wachinayi uja yemwe anali mʼmenemo ndi iwo amene anasunga zonse kutentha ndi imfa kukhala kutali ndi iwo pali china chake chokhudza munthu wachinayi ameneyo tikhoza kuyankhula za iye kanthawi inde bwana momwe kuti iye anali mmodzi yekhaya amene akanapanga izo kutheka panalibe munthu wina amene akanakhoza kuchita izo koma munthu wachinayi ameneyo ndipo iye anali mmodzi yemwe anapereka moyo mu nsagwada za imfa amen ndipo iye iye anayingitsira moto mbuyo ndipo anawatetezera iwo ndipo bola ngati patakhala kukumbukira ndipo izo sizidzazimirira konse chotero iwo akhoza kukumbukira tsiku lalikulu lija kumusi mu Babiloni panali munthu wina uko ku Babiloni akhoza kukumbukira nayenso ndipo ameneyo anali Danieli pamene iye analingalira mu mtima mwake kuti iye sadzazidetsa yekha ndi zinthu za mʼdziko amenewo ndi mayimidwe abwino kuwachita ndiko kumene ife anthu tikuyenera kutengera kukhala ngati kumangirira zida mothinitsa pang'ono ndi zimenezo tu ife silizidetsa tokha ndi zinthu za mʼdziko zilibe kanthu zomwe mpingo wina wokuchita ifeni ife tizimangirira izo ife tidzakhala kumene ndi mawu amenewo zilibe kanthu zomwe zingabwere kapena kupita ife silizidetsa tokha ngati ena onse akufuna kuti azichita izo zipitirirani ndipo kachiteni zimenezo ngati akazi amenewo akufuna kuti azitulatsitsirawo asiyeni iwo azitula ilo ife sititero uko mkulondola ngati iwo akufuna kumazipenta asiyeni iwo azitero chilichonse chimene zinthu zimenezo zili kuzipenta asiyeni iwo azipitirira ndi kumachita zimenezo ife sitimachita zimenezo ngati ena onse akuti akhoza kusuta ndudu ndi kumapita nazo chabwino asiyeni iwo azipitirira koma ife sitimachita zimenezo ndizo zonse ena onse aiwo akhoza kupita kwawo kubalalitsa la Mulungu Sunday School molawirira chifukwa cha pologalamu ya pa televizhoni kapena lachitatu usiku kuphonya msonkhano wonse chifukwa cha pologalamu ina yake zilibe kanthu zimene iwo akuchita ife tikamutumikira Mulungu ife tidzatenga malo monga Yoswa kwa ine ndi nyumba yanga tidzatumikira Ambuye ife tikukumbukira zimene iye anachita kuti abweretse ndalitso kwa ife ndipo ife tikuyamikira zimenezo kwambiri moti ife silingakhoze kulipitsa ilo mwanjira ina iliyonse ndi chuma cha moyo wa mwayaya chimene ife tili nacho ndipo ife mwanjira iliyonse sitikufuna kudzidetsa tokha ndi zinthu za mʼdziko osati nkomwe ndipo Danieli analingalira mu mtima mwake chinthu chomwecho ngakhale iye anadzakhala nzika kumeneko koma osati mwakusankha kwake chifukwa iye anali mlendo ndipo mkhristu aliyense wobadwa mwatsopano ndi mlendo mwansanga pamene iye wobadwa mwatsopano chifukwa iye akupita kumwamba chake chuma chake chili kumwamba ndipo kuno nthawi ina yapitayo nkazanga ndine pafupifupi zaka zipiri zapitazo anali mbale mesia ndiwo amakhoza kukankhira kunja pang'ono pa izi mongonena ife tinali kumalo wogulira zinthu ndipo mu mzinda wathu izo muri anthu achipembedza ambiri ochedwa chomwecho koma iferi naona a mkazi yemwe anali atavala siketi ndipo chinali chinthu chachilendo kwambiri chifukwa panalibe aliyense wa iwo ankaoneka kuti anali atavala imodzi ndipo chotero iferi wadziwa ambiri a iwo amene amayimba mumakwaya ndi chilichonse ndipo chotero ife mkazi wanga anati kwa ine iye anati chabwino chifukwa chiyani ndipo ine ndinati chabwino inu mwaona iwo siyali iwo sinzika zinzathu iye anati chiyani ine ndinati ayi iwo siyathu anati iwo ndi achimerika sichoncho iwo ine ndinati ndithudi iwo ndi achimerika izo zikhoza kukhala zoona mokwanira ine ndimapeza poyenda mu utumiki mu umishonale ndi kuzungulira dziko lapansi ine ndimakalowa mu Germany kumeneko kuli mzimu wa dziko wotchedwa ndi mzimu wa German ndi mzimu wa fuko ine ndikapita uko mu Switzerland ine ndimakapeza abale basi akuyankhula pafupifupi chinenero chofanana koma kuli mzimu wina mukuona ndipo ndi mzimu osiyana mu Switzerland ndiye ine ndikabwera ku Finland ndipo limodzi mzimu osiyana kenako ine ndikabwera ku America kuli mzimu wa America ukonkulondola chabwino ine mukuti ife sitili iye anati kodi ife sitili nzika za ku America nchifukwa chiyani izo zili kuti anthu athu wakuti ndi wakuti ndipo ine ndinati chabwino iwe waona wokondedwa iwe waona fuko lililonse limakhala moyo ndi mzimu wa fukolo umenewo ndi mzimu wa fuko iye anati chabwino ndiye kodi ife silingakhale kuti tikukhalira moyo mzimu wa America ine ndinati ayi ine ndinati ife tinabadwa mwatsopano ife timakhala moyo ndi mzimu wakumwamba kumene chiyero chilungamo ndipo ife si achimerika momwe izo zimapitira chifukwa America ndi fuko chabe lapa dziko lapansi koma pamene mwamuna waku Germany waku Switzerland kapena kuli konse kumene iye angakhaleko pamene iye abadwa kuchokera kumwamba iye amatenga mzimu wakumwamba ndipo chikhalidwe chake ndi mapangidwe ake zimangana zinthu zakumwamba kumene Khristu amakhala pa dzanja lamanja la Mulungu amen. Momwe ife tikuyenera kumakumbukira izo kuti iye anafa kuti ife tidzakhoze kukhala olimbitsidwa kuchokera ku chinthu ichi otemeredwa kukonkulondola chomera chabwino cha thanzi sichi ino sikumasowa kupopera chomera chabwino cha thanzi tizilombo silingafikeko pa iyo ulimonse kukonkulondola palibe tizilombo lomwe tingasokoneze chomera cha thanzi ndizijazi za mtundu wa nyumba yotentha zimene zimayenera kupoperedwa nthawi zonse mtundu wina wachochitika cha hybrid ndipo umo ndi pomwe zilili lero ife timayenera kuupopera ndi kuulera mpingo kwambiri iwo uyenera kukhala munthu payekha wa khristu wolimba wotsukidwa mu magazi a yesu khristu ndiobado mwa mzimu wa mulungu ndipo tizilombo tonse ta mdziko timabalalika ito sitimasoweranso pozungulira mkomwe mulimonse izi ndi zamono kwambiri koma ndikukhulupirira kuti zamveka iko ndikufotokoza kwa mwano koma inu mukudziwa zimene ine ndikuzikamba momwe Danieli ndipo analinga izo mu mtima wake iye akhoza kukumbukira bwino malipiro ake ndipo tsiku lina tidzakumbukira malipiro ake nafenso kotero pamene iye anabwera kuti adzakumbukire izo mu ola lakusautsika Mulungu anatumiza ngero mudzenje la mikango ndipo anatseka pakamwa pa mikango kuti isamuvutitse iye ndi chikumbutso chotani kuti tichiganizire iye anaponyedwa mudzenje la mikango chifukwa iye anali atalingalira mu mtima mwake kuti azitumikira Mulungu ndipo iye amakhoza kukumbukira zimenezo kodi zinayenda bwanji china chake chonga ichi Mulungu watumiza ngero wake iye anaona kusalakwa kwa mtima wanga ndi inu apo kusalakwa kwa mtima wanu Mulungu ankakhoza kuona zimenezo mwa Danieli ndi cholinga chake chochita zabwino ndipo iye anatumiza ngero wake ndipo analetsa mikango kuti isamuvutitse iye konse ndi chikumbutso bwanji ife likhoza kumapitirira ndi kumapitirira ndi zimenezo tiyeni tingokumbukira munthu wina pomwe pano kapena gulu la anthu ndilo Israeli pamene Israeli anayika malo awo iwo eni malo kuti adzatenge kuima kwawo kwa Mulungu ndipo apo panali pakubwera ngero wa imfa usiku wina amene anali woti adzatenge woyamba kubadwa wa nyumba iliyonse ndimomwe Israeli analamulidwa ngakhale kuti azikumbukira kuti magazi anali pamphuthu icho chinali chinthu chimene chinabweza mkwiyo wa Mulungu ndi kuwasunga pamenepo iwo amoyo. Anali magazi pa chitseko. Icho chinali chikumbutso. Ndipo icho nthawi zonse chimakhala chikumbutso. Magazi pa mphuthu ndi mbali mwa chitseko. Iwo unali usiku wa chikumbutso wotani. Ndipo izo zinali zoti zidzabwerezedwe kudutsa mibado imene inali nkudza kuti Mulungu usiku umenewo anapanga kusiyanitsa pakati pa olungama ndi osalungama. Oh, ine sindi kudziwa ngati udzakhale usiku kapena ayi, koma likubwera tsiku limene Mulungu adzaonetsera kusiyana kwa pakati pa olungama ndi osalungama. Ndipo icho chidzakhala chikumbutso kwa ife kudziwa kuti magazi alidi mbali mwa chitseko ndi pamphuthu. Ndipo paliponse pamene inu muyang'ana kapena kumvetsa kwanu, inu mumayang'ana ndi maso anu ndi kuona ndi mtima wanu uko nkulondola, inu mudzakumbukira kuti mukuyang'ana kudzera mʼmagazi a Ambuye Yesu, momwe Iye akanati aziyang'ana kudzera mwa iwo. Ndi nthawi yotani iwo anali Israeli anali ndi chinthu china chimene ankakumbukira nthawi zonse, kuti pamene iwo anatenga sitepe yawo ya zomwe iwo anamumva Mose akunena, mneneri wamkulu wotsimikizilidwa uja ndi mawu a Mulungu. Ndipo pamene iwo anatenga kuyima kwawo kuti agube, chifukwa iwo anamuona Mulungu akutsimikizira kuti uthenga umene Iye anali kuubweretsa unali choonadi. Ndipo izo zinali monga mwa malemba, ndipo Mulungu anali naye Iye. Ndipo Iye anali atakumana ndi mmodzi uyu yemwe analibe dzina, wotchedwa Ine Ndine. Iye anali atakumanadi ndi Iye chifukwa iwo anali atamuona Iye akugwira ntchito ndi Mose. Ndiyeno iwo anali ndi chikumbutso china chachikulu kuti pamene iwo anayamba kuguba, pamenepo panapita lawira moto patsogolo pawo kuti litsogolere njirayo. Ndi chikumbutso bwanji chimene iwo akanakhoza kuchiganizira, chinthu cha chikumbutso chimene iwo samasowa kampasi. Amen. Kodi ine ndinanena chiyani? Iwo samasowa kampasi. Iwo anali ndi kuwala kwa Mulungu kukuwatsogolera iwo. Icho chinali chikumbutso chotani kwa amuna anzeru, momwe iwo sankasowa kampasi ndipo nyenyezi inkawatsogolera iwo. Ndi chikumbutso bwanji icho chili kwa ife lero, kukhala ndi mzimu woyera ukutitsogolera ife osalika chikhulupiriro kena kapena fashion ina kapena china chake choti chizititsogolera ife kapena china chake chopangidwa ndi munthu, koma mzimu woyera umabwera umo ndi chikhomo cha mawu ndi kudzatsimikizira mawu ake ndi kudzatsimikizira kuti iwo ndi choonadi. Ndi chikumbutso bwanji ku mitima yathu kudziwa kuti Mulungu wa moyo akadali moyo. Oh, kumukumbukira Iye zimene Iye anachita, anawatsogolera iwo njira yonse mpaka ku dziko lolonjezedwa pogwiritsa ntchito njira iyi. Eliya anali ndi chinthu chachikulu choti azimukumbukira nacho Mulungu. Pamene Iye anali atachita ntchito yake ndendende chimene Mulungu anamuuza Iye kuti achite, kuti alamulire mvula osati ngakhale mame kuti agwe mpaka Iye atayitanitsa izo, anakwera mtunda ndipo anakakhala pansi pafupi ndi mtsinje wa Keriti mmenemo. Iye anakhala kumeneko nthawi yonseyi momwe Iye akanakhoza kukumbukira zimenezo. Kodi Iye ankapeza bwanji chakudya kudutsa muzaka zimenezi? Koma Mulungu ankamutumikira Iye ndi akhungubwi, Mulungu wakumwamba. Analibe funso kodi akhungubwi ankazitenga kuti zakudyazo sili kudziwa silingakhoze kunena. Chinthu chokhacho chimene Iye ankangochidziwa, Iye anangodzipereka yekha kumawu a Mulungu chimene Iye anamulonjeza Iye. Ndipo Mulungu anasamalira zina zonse za izo. Ndizo zonse zimene ife tikuyenera kuchita abale, ndizo zonse zomwe ife tikusowa. Izo zimangomutengera Iye pa mawu ake. Kodi Iye azichita motani izo? Ine sindikudziwa, koma inu mwaona ife timayesetsa kubayiramo malingaliro athu omwe. Ndipo apo ndi pamene ife timasokoneza bwanji ngati Iye akanati mtsinje wina uwu pansi pa phiri ungakhale wabwino chifukwa iwo uli ndi madzi ochulukirapo. Ayi, nanga bwanji ngati Abrahamu akanaganiza kuti atenge Sodomu? Izo sizikanachitika konse molondola, koma Abrahamu anatenga njira imene Ambuye anamutsogolera Iye, lonjezo lake limodzi limene Iye ankayenera kuligwiritsitsa. Eliya ankakumbukirabe pamene anachita zonse zimene Iye akanakhoza kuchita. Iye anali atawadzudzula onse
akazi atsiku limenero amene ankaisera kutengera dona woyamba mkazi wa president ndi zinthu zonse zimene iye anali atazidzudzula ndipo iwo anamutcha iye wokalamba ndikuganiza basi munthu wokalamba wooneka wopheka ndipo iye anapita koma ankachita ndendende zimene mulungu anamuwuza iye kuti achite ndipo kenako izo zinafika pa chionetsero kumene iye anati tiyeni tione zimene zinthu izi nzolondola tsopano inu muwayitane aneneri a Balaamu kuntunda kuno ndipo muwayitane aneneri ake ndipo mundilole ine ndiyitanire pa Ambuye ndi chionetsero bwanji pamene iye anadziwa kuti mawu ake anali atalonjeza izo kodi ife tinganene chiyani lero monga akhristu pamaso pa chibuda chimuhamadi kapena china chakenso tiyeni tione amene ali mulungu amen nthawi ina kale kumusi uko mu India kumene ife tinali pa msonkhano ndipo kumeneko kunali anthu ambiri koma 4 kapena 5 anabwera pa nsanja ndipo panalibe njira yopenekera ndi anthu angati anali pamenepo ndipo ine ndinamupempherera wakhate wang'ono iye analibe mikono ndipo makutu ake anali atadyeka ndi ziphudu tating'ono ndipo iye anali kuyesera kuti andikumbatire ine ndipo ine ndinamukumbatira iye ndipo ndinapemphera naye Ambuye anandiwuza ine chimene chinali cholakwika ndi iye ndi zokhudza moyo wake ndipo ine ndimakhoza kuwaona achiraja ndi iwo atakhala kunja uko iwo anati ndiko kuwerenga maganizo inu mwaona iwo makhoza kudziwa izo momwe iwo ankaganizira chimene iwo anali chimene iwo akanati achiike mobwezera kwa ine tsiku limenero ine ndinalandiridwa mukachisi wa achigens kumene kunali pafupifupi zilembedzo 17 zosiyanasiyana amenemo ndipo chilichonse cha izo chikutsutsana ndi chikhristu ndipo panalibe kalikonse ku chikhristu koma usiku umenewo mulungu anasintha dongosolo ife tinayamba kuwerenga kuchokera pa mndandanda ndi kasupe wake chotero mzimu woyera unayamba kuwulula ndipo patapita kanthawi mwenye anabwera pafupi ndipo iye anali wakhungu ine ndinati mwamunayu ndi wakhungu ife tonse tikukhoza kuona izo koma iye ndi mwamuna wokwatira iye ali ndi ana amuna awiri ine ndinati nditchula dzina lawo ine sindingathe kulinena ilo ndipo izo zinali ndendende kulondola ine ndikanatero iwo amene amawatcha amuna oyera ndi onse aiwo kunja uko ndi ansembe achi muhamadi awo ndipo atakhala kunja uko ndipo chotero iwo anadziwa ndiye iwo ankaganiza kuti ine ndimawerenga maganizo awo kuwerenga maganizo ndipo chotero ine ndinapezeka kuti ndinayang'ana mbuyo ndipo bambo wakhungu uyu masomphenya pamwamba basi anali atayima pamenepo akundiyang'ana ine mayi inu mukudziwa wantchito wa mulungu mzimu woyera unali utabweretsa kale zomwe mndandanda unalemba inu mukudziwa ine ndikudziwa zinali zokonzeka kuti ziperekedwe ine ndinati tsopano iwo anali kundiwuza ine lero kuti chipembedzo chachi muhamadi ndi chachikulu kwambiri mdziko ndi achibuda ndi onse ine ndinati tsopano ine ndikufuna ena a inu ansembe kunja uko ansembe achibuda ansembe achi muhamadi mubwere mudzampatse bambo uyu kupenya kwake ndithudi tsopano ngati iye ndi wamkulu kwambiri bambo ameneyu ndi wopembedza dzuwa ndipo ife tonse tikudziwa ife amene timakhulupirira kuti iye analakwitsa iye amapembedza chilengedwe mmalo mwa mlengi ine ndinati iye amalakwitsa ndipo ife tikudziwa zimenezo koma ine ndinati ndithudi mulungu amene ali mlengi ndipo bamboyu akulolera kubwera ndi kudzamutumikira mlengi ameneyo ndithudi iye ali wokonzeka kudzionetsera yekha tsopano ine ndikufuna kuti ndinene china chake ine sindikananena zimenezo mwanjira iliyonse ngati ine ndikanakhala kuti sindinaone masomphenya amenewo ine ndimadziwa bwinoko kuposa zimenezo inu mwaona izo ndi zimene ife sitikuzifuna kuti tizingopenekera kupenekera kumatanthauza ukupita patsogolo wopanda ulamuliro ndi chifukwa chake timafuna kuyang'anitsitsa pamene iwe unena kuti ndi pakuti atero ambuye osati kungokhutitsidwa koma china chake chimene iwe ukuchidziwa motsimikiza chotsimikizika ambuye wachinena icho ndipo ine ndinamverera wotonthozedwa kwambiri ndi kuona masomphenyawo ndinadziwa kuti iwo anali asanaleperepo ndipo ine ndinati tsopano ngati munthuyu ali wolakwa tsopano achi muhamadi amati iye analakwa ndiyeno inu mukumpanga wa chimuhamadi ndiye buda anganene kuti iye analakwa ndipo asiki ndi ajenzi ndiyena otero iwo onse anganene kuti iye analakwa koma ndithudi pali kulondola pena pake Oh my, oh, ndi chinthu chaulemerero bwanji. Tena kwa ine ndinati, tsopano, modzi yamwe ati amupatse iye kupenya kwake, iye walonjeza kuti iye azimutumikira Mulungu ameneyo. Iye anachita khungu chifukwa choyang'ana dzuwa, chifukwa uyo anali Mulungu wa dzuwa, muona? Ndipo iye amaganiza kuti izo zimalipira njira yake wakumwamba. Tsopano ife tikukhoza kumukumbukira Khristu kuti iye sanazunzike kuti ife tidzatong'ole maso athu panja. Koma kuti adzatipatse ife kupenya, mukuona? Chotero ndiye, ndipo ngati, ine ndinati, tsopano, modzi amene ati abwere, ndikudzapanga ichi, ine nditsatira mtundu umenewo, ine ndinati, ine ndizitumikira iye amene ati abwezeretse kupenya kwake. Ndipo ilo linali gulu la chete kwambiri limene ndinayamba ndali mvapo. Palibe anayankhula. Kena kwa ine ndinati, chabwino, apo pali wansembe wachi Muhammad kunja uko, tsopano, bwanji osabwera kudzampatsa iye kupenya kwake, ine ndinati, bwanji, ndi chifukwa chakuti simungakhoze, ndipo inenso sindingatero. Koma Mulungu wakumwamba anamukitsa mwana wake Yesu Khristu, amene wandionetsa ine masomphenya pompano, kuti bamboyu alandira kupenya kwake. Ngati izo si choncho, ndiye kuti ndine mboni yonama ya Khristu uyu. Ndipo ngati iye atero, ndiye kuti ndine mboni yoona ya iye. Ndipo inu muyenera kulapa, kapena mukuyenera ngati inu, kapena mudzaonongeka mtundu umene inu muli tsopano. Ndi nthawi yotani, ndipo ine ndinati, tsopano, ngati izo zili zabodza, ndiye inu mundikweze ine ndege, ndipo munditumize ine kubwerera ku United States, ndipo musadzandilolenso ine kuti ndidzalowe muno kachiwiri. Oh, koma pamene Mulungu wathu anabwera pachochitikacho, bamboyo mwansanga pamene ine ndinamupempherera iye, iye amakhoza kuona bwinobwino momwe ine ndikanathera. Iye anathamanga ndipo anadzawagwira ameya a mzindawo pakhosi, ndikuyamba kuwakumbatira iwo. Ndipo bwanji, ife tinali pafupifupi maola folo. Ine ndinalibe nsapato, ndinalibe matumba, mchikoto janga, ndipo asirikali, sankata kuwasunjira iwo mbuyo, ndipo kunali chipwirikiti, ndipo ino mukanati muone chimene. Koma kodi icho chinali chiyani? Mulungu yemweyo amene amakhoza kuitanitsa moto, ubweretsa moto pansi kuti utenge nsembe yake. Akhoza kubweretsa mzimu woyera wake kuti udzatsimikizire mawu ake, kuti iwo ndichoonadi. Bola ngati inu muli otsimikizika kuti ndichoonadi. Tsopano Eliya anali wotsimikiza kuti icho chinali choonadi. Iye anali atamva liwu la Mulungu. Panalibe funso kwa iye. Ndipo mulibe mofunso mu mtima mwanu usiku uno kuti Mulungu akuperekabe mzimu woyera monga iye anachitira pa tsiku la Pentekoste. Izo zidzachitika. Ngati palibe funso kuti iye amasunga mawu ake ndipo amachiritsa odwala, izo zikuyenera kuchitika. Koma inu muyenera kukhala otsimikiza za izo. Inu muyenera kuziona izo kwenikweni ndi maso eni eni a chikhulupiriro. Mukatero kuvomereza izo ndi kuima pamenepo. Ndipo iye anali nazo zambiri zoti azimukumbukira na nazo Mulungu. Pamene iye anali, tsopano iye anali nazo zambiri zoti azikumbukira zimene iye anachita masiku amenewo. Mkazi wa makhalidwe oyipa yemwe Yesu anamupeza ku Sukari ku mtunda uko, kuti iye anali Msamariya amene anali makamaka anthu okanidwa amene ankamukhulupirira Mulungu kwenikweni. Iwo anali pafupifupi theka Myuda ndi theka wa mitundu. Ndipo iwo anali a mtundu. Iwo ankakhulupirira mwa Mulungu. Ndipo mkazi wang'ono uyu wamakhalidwe oyipa muchikhalidwe chake woyipitsidwa kwambiri ndi tchimo. Ndipo tsiku lina mwina mwake anakhumudwitsidwa ndi miyambo yawo yonse ya akuluakulu ndi miphika ndi maketulo ndi kuchapa ndi zina zotero. Iye anapita tsiku lina ku chitsime cha Yakobo chakale chomwecho kumeneko. Ndipo iye anali woti akukatsitsira pansi chake chidebe chake kuti atunge madzi. Ndipo anasintha akasupe. Oh, momwe iye angakumbukirire kuti panali mmodzi atakhala pamenepo yemwe anati mwa iye munali madzi amoyo. Zinali zokondoweza bwanji kwa iye pamene chitsime cha moyo chija chinawulula machimo ake ndi kumuuza iye pamene iye analakwitsa ndi kulongosola chimene iye anachita kwa iye. Ndipo izo zinayika uthenga mu mtima mwake umene unamuyatsa iye ndi ulemerero wa Mulungu ndipo anapita mu mzinda ndi kwa amuna. Tsopano inu mukudziwa zimenezo sizololedwa kwenikweni mdziko limenelo kuti mkazi azipita mmisewu ndipo makamaka mkazi wamakhalidwe oyipa. Koma ine ndikukuwuzani inu, amene iye anatsukidwa ndi kumwa madzi abwino amenewo, inu mukuyesera kumuletsa iye. Izo zinali ngati kuyesera kuzimitsa moto kapena nyumba ikuyaka moto, ndipo mkowuma kwenikweni ndi mphepo ya mkundo munyengo yowuma yomwe inkawomba kwenikweni moto umenewo. Ndipo inu simukanakhoza kumuletsa iye chifukwa iye anali atapeza china chake chimene chinali chenicheni, machimo ake anawululidwa. Ndipo pamene machimo ake ndi cholakwika zinawululidwa, iye akhoza kukumbukira usiku uno mu ulemerero. Yakhoza kukumbukira kuti kunali kasupe wa iye, panali malo amene tizikhulupiriro tonse ndi mipingo inali itamukana iye. Komabe iye anapeza kasupe, iye anapeza malo amene panali wina wake amene amasamalira ndi chisangalalo bwanji. Ndipo momwe ife tingakhoze kusangalalira ndi iye, ife amene tinali omangidira pansi ndi tizikhulupiriro tomwe tinkatikokera ife kutali ndi Mulungu. Ndipo ife linapeza kasupe wodzazidwa ndi mwazi wochokera mitsempha ya Emanuele. Mmenemo ife tinataya chikhalidwe chathu chonse chokhuthala, ndipo tinamwa kuchokera kukasupeyo. Ndipo tinatsitsimuka, ndipo tikumukumbukira mmodzi amene analipira mtengo kuti ife tikhoze kukhala ndi mzimu wake pa ife, Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Ndi chikumbutso bwanji chotikumbutsa. Ine ndikulingalira usiku uno kuti Hagara akhoza kukhala ndi china chake choti achiganizire nayenso, pamene iye anali atachotsedwa wosamvetsedwa. Tsopano ali pambiri a ife pano amene tingaganizire za Hagara, monga iye pokhala wosamvetsedwa, amene amayenda moyo wolondola ndi Mulungu, amene amatenga yowongoka njira yobabatiza. Koma ndani amadziwa chimene kusamvetsedwa kumatanthauza? Ine sindimamvetsedwa. Munthu aliyense, abale nonse inu amene mumayesera kukhala moyenera ndi inu alongo, inu simumvetsedwa. Woyandikana nawo anu amaganiza kuti ndinu wakachitidwe kachikale, ndipo iwo amayesetsa kukutayirani inu kutali. Chifukwa chiyani inu simupita nawo kumagulu awa? Ndipo bwanji inu mulibe makadi amaphwando awa pamene zinthu? Ndipo inu mumazithawa zinthu zimenezo, inu simumvetsedwa. Mwemonso Hagara sanamvetsedwe, ndipo iye anali ndi mwana wake Ishumaele wang'ono, amene anali chipatso cha mimba yake kuchokera ku chikwati chovomerezeka ndi mwamuna wake Abrahamu. Ndipo iye anali mtsikana wa ukapolo. Ndipo iye anali ataperekedwa ndi mzakazi wake Sara kwa Abrahamu kuti akhale mkazi wake, chimene mitala inali yololezedwa masiku amenewo. Ndipo iye anakwatiwa ndi mwamunayo movomerezeka, chifukwa iye anali ataperekedwa kwa iye. Iye anali atabala mwana, basi zomwe ziyembekezo zawo zinali, panalibe chimene mkaziyo anachita chimene sikinali cholondola. Ndipo komabe sanamvetsedwe ndi mzakazi wake, ndipo anatulutsidwa panja kuti azipita ku chipululu kuti akafe. Ndi malo otani kukhalako? Ndipo madzi anatha mbotolo kummero kwa Ishumaeli wang'ono kunayamba kuuma, iye ankalilira madzi. Izo zinafika poyipa, ndipo mtima wa mayi wokha ukhoza kumva kulira kwa khanda lija laling'ono, milomo yowuma mu mchipululu kina kwake ya mwana wake yekhayo, ndi kumvelera thupi lake laling'ono likuuma, ndipo iye akufa wopanda madzi, miyala yokha ndi mchenga, monga inu mungayang'anire kunja kuno mzipululu za Phoenix. Wopanda malo zosamvetsetseka ndi nthawi yotani? Pamenepo iye anali kapolo wamkazi kuyamba ndi kuyamba, ndipo anayesetsa kuti achite mwanjira yoyenera imene iye ankayenera kuchita. Ndipo apa iye ali ndi mwanayo mikono mwake, ndipo iye akufa. Ndipo iye anali wachisoni kwambiri, iye anamuyika iye pansi pa tchira laling'ono, ndipo anapita pafupifupi kantunda pang'ono, ndipo iye anagwada pansi kuti apemphere. Ndipo pamenepo panaonekera chitsime. Oh man, chitsime cha iye amene ali moyo ndipo amandiona ine. Icho chilipo berero. Icho chinaikidwa kumeneko mwanjira ina. Chitsime chimenecho chilipo be ngati chikumbutso. Ine ndilibe maphunziro okwanira kuti ndichitchule icho. Koma ine ndinayesera izo kanthawi kapitako pamene ine ndimalemba zolemba zina zazing'ono. Ndipo ine ndinayesera kuchitchula icho. Ine ndinalephera kuti ndichite izo. Koma ino mukudziwa chimene icho chili. Ine ndimachitcha icho chinthu chimodzi china. Ine ndinati, ine kuti bwino ndisanene izo. Zingoonetsera umbuli wanga moipa. Koma chinthu chimodzi ndikufuna kuti ndinene, ine ndikudziwa kumene kuti chitsime china chimene chinaikidwa pa tsiku la Pentecoste. Icho basi ndichotsegula usiku uno monga icho chinali nthawi yomwe chinatsegulira kumbuyo uko. Ndipo madziwa akadali abwino basi koma muna kapena mkazi aliyense amene akufuna kutenga njira yolondola ndi mawu a Mulungu. Ndikumayenda ndi iye. Ine ndimabwera ku chitsime ichi. Ndikukumbukira Yesu yemwe anapanga izo kukhala zotheka kuti ine mlendo mwana wa chidakwa ndikhoze kubwera ku chitsime chimenecho ndikudzakhululukidwa machimo anga ndikumwa amoyo wa muyaya. Oh, momwe Hagara ayenera kuti anamverera ataona chitsime chimenecho icho chinakulumutsa moyo wake ndi mwana wake. Iye ndithudi akhoza kukumbukira kasupa ameneyo masiku onse a moyo wake ndi zonse nthawi zonse zimene angakhoze kukumbukira zimenezo. Ife tikhoza kumapitirira ndi kumapitirirabe ndi anthu. Koma tiyeni tingoganizira izi. Musaphonye kuona chitsime chanu tsopano. Musaphonye kuona malo otsitsimutsa omwe amabweretsa moyo. Yesu anatumizidwa kuchokera kwa Herode kuti kuchokera kwa Pilato anapita kwa Herode kuti akanyozedwe. Chimene iye anachiphonya chiyani? Vuto linali chiyani ndi Pilato? Ndipo kenako pamene Pilato anamutumiza Yesu kwa Herode, ndiyeno momwe Herode analili wopusa. Pamene iye anali atamva za iye, ndipo iye anali atamva za utumiki wake. Ndipo Pilato pokhala Myuda kapena Herode, ine ndikukhulupirira anali. Herode anali Myuda, ndipo atayima pamenepo pamaso pa iye, ndipo apo iye anali. Atayima mukukhalapo kwa aneneri onse amene anali atawalosera kuchokera ku Edeni. Atayima mukukhalapo ndipo iye sanapemphe konse chikhulupiriro cha tchimo lake. Iye sanatero. Ndikudabwa ngati iye anaganiza nkomwe. Iye anatenga lingaliro lachiwiri. Lachiyani? Kodi iye anayima pamaso pa ndani? Iye mwina mwake sankadziwa yemwe kukhalapo kwa yemwe iye anayimapo. Oh, inu mukuti izo zinali zoopsa. Chimenecho chinali chinthu chopusa kwambiri. Icho chinali chinthu chopusa kwambiri chimene munthuyo anayamba wachitapo. Chabwino, ife tikuganiza za momwe iye anali woyipa. Koma dikirani miniti, ife tili nawo amuna lero amachita chinthu chomwecho. Amayima pafupi ndi kasupe yemweyo ndipo kumapangabe kulakwitsa komweko kumene iye anachita. Aneneri onse kwa zaka 4,000 ankalozera kwa iye. Koma chifukwa iye sanabwere mu njira yati zikhulupiriro tawo, anati iye akanadzabwera, iwo anamutulutsira iye kunja. Pamenepo kulondola ndendende, uko nkulondola ndendende, inde bwana, anamutulutsabe iye kunja. Iwo sakufuna kanthu kochita ndi izo, kukhaboka zidabwera molingana ndi bukhu lawo. Inu mukudziwa, momwe bukhu lawo limawerengera izo. Inu mukuona, izo zikuyenera kubwera mwanjira imeneyo. Oh, aneneri onse kudutsa zaka 400 anali atayankhula za iye. Ndipo apa iye anayima pamaso pake. Ndipo iye sananene kalikonse kokhudza kupempha chikhululukiro. Ndi uyo apo mukukhalapo. Ndikukwanditsidwa kwa mawu onse aneneri a Chihebri. Atayima pamaso pake pomwe. Ndipo iye sanapemphe konse chikhululukiro. Iye anangoyima pamenepo. Oh, chimenecho chinali chinthu choyipa. Koma ife tikuchita zomwezo lero. Kungoti ife tikuyima pambali pake. Zitatha zaka 6,000 ife tikumapanga kulakwitsa kokulirako kuposa Herode ndi Pilato ndi Kayafa ndi ansembe a tsiku limenelo. Chifukwa ife tili ndi zaka 2,000 zowonjezera zambiri. Ndipo ife tikupangabe kulakwitsa komweko. Basi, ine basi. Ine ndikuganiza kuti Herode sana ziganizire izo mozama. Sopano ine ndikungodaba momwe ife timaganizira mozama za izi. Kodi inu mumayesera kulingalira mau awa moza mabwanji. Kodi mau amenewo amatanthauza chiyani kwa inu. Kodi inu mukudziwa kuti ameneyo ndi Mulungu maonekedwe azolembedwa koma ife timazilumpha izo chifukwa cha mtundu wina wakachikhupiriro. Ndikumati masiku azozizwitsa anapita. Dr. Jones ananena zakuti ndi zakuti. Kodero izo zikukhazikitsa izo. Ndipo komabe Bible ili lili musitolo ili yonse ya mabuku pafupi kwambiri. Pachoyikapo Bible mipingo ndipo atumiki ndiye naotero atema pamenepo ndipo nkumawerenga pamwamba pa izo ndipo nkuzinyalanyaza izo chifukwa chaka chikhupiriro kuyesera kuzika izo mbuyo mumbado wina monga ine ndapangira ndemanga kawiri kapena katatu chikhalireni mu Phoenix izo zinandikhudza ine mochuluka anthu ali mwanjira imeneyo iwo nthawi zonse amamulemekeza Mulungu chifukwa cha zomwe wachita ndi kumayang'anira mtsogolo zimene iye ata adzachite ndi kumanyalanyaza zimene iye akuchita pakali pano iwo akumachita zimenezo iwo akulephera kuti azione izo tsopano mwina mwake Herode akanatha kuyamikira Mulungu pa zimene iye anawatulutsa ana kuchokera ku chipululu zina zotero ndipo iwo anati tsiku lina iye adzatumiza Mesiya ulemelero kwa Mulungu ife tidzamuona iye nthawi imeneyo ndipo apa iye anali atayima patsogolo pawo pomwe ndipo iwo sana mudziwe konse iye. Iye anali mdziko, ndipo dziko linapangidwa ndi iye, ndipo dziko silina mudziwe iye. Koma onse amene anamulandira iye, wa iye anawapatsa iwo mphamvu yokhala ana a Mulungu. Ine ndikuzikonda zimenezo. Inde bwana. Pamenepo mukukhalapo kwake, ine ndikuganiza iye sanaganizire mozama za izo. Ndipo ambiri lero akuchita chinthu chomwecho, sakumazitenga izo mozama, iwo sakumatenga lingaliro lozama, iwo amaganiza tsopano apa, ine ndimapita ku charichi. Ndipo ine ndi wabwino basi monga inu muli. Tsopano inu simukufuna basi kuti mutenge khalidwe limenelo. Inu mukhoza kukhala wabwino monga ine, ndipo sakhala wabwino nkomwe. Mugona, koma inu mukufuna kuti musapange munthu aliyense kukhala chitsanzo chanu. Inu mukufuna kumupanga Mulungu chitsanzo chanu, Yesu Kristu. Ndipo inu mukufuna kutenga mau ake. Ndipo ngati simutero, tsopano kumbukirani Bible linati uko mu buku la chivumbulutso. Ili ndi vumbulutso la thunthu la Yesu Kristu. Aliyense amene adzachotsa mawu amodzi mwa ilo, kapena kuyika mawu amodzi kwa ilo, gawo lake lidzachotsedwa mu buku la moyo. Kotero, ilo ndi vumbulutso. Mulungu mu nthawi zakale ndi machitidwe osiyana-siyana, Hebrew 1, ankayankhula ndi makolo kudzera mwa aneneri. Koma masiku otsiriza ano kudzera mwa mwana wake Kristu Yesu. Ndipo Kristu akudzulula yekha, akudzidziwitsa yekha, akumatenga mawu ake ndi kumawakulitsa iwo. Nditayima tsiku lina ndikuyankhula, ine ndikukhulupirira ndi mʼbale kha Williams. Apo panali mtengo wa mgwalangwa. Ine ndikukhulupirira anali mʼbale kha kapena wina wake. Ndipo ine ndinati, kodi umenewo si mtengo wokongola? Iye anati, inde. Ine ndinati, ndi chiyani icho? Phulusa la chiphala cha moto. Ndipo zonse zomwe zili, fumbi la dziko lapansi lokhala ndi moyo mkati mwake. Ndipo moyo umenewo unali mtundu wina wake wa moyo. Unawupanga iwo mtengo wa mgwalangwa. Chapa paima wina, ndi mtundu wina wa mtengo, ndi mtengo wa mkuyu. Ndi chiyani chimenecho? Phulusa la chiphala cha moto lochokera mdziko lapansi. Ndi moyo wa mtengo wa mkuyu umenemo. Chabwino, tayang'anani pa ife. Kodi ndife chiyani? Chimodzi-modzi monga mtengo umenewo. Phulusa la chiphala cha moto. Koma ndi moyo wa munthu umenemo. Ndipo moyo wa munthu umenewo ndi wa dziko lapansi. Ndipo yenera kubwerera ku dziko lapansi. Koma ulipo moyo umene umabwera kuchokera kumwamba. Umene munthu yamakhala moyo ndi moyo umenewo. Ndi moyo wa muyaya. Pusa bwanji kuti ife sitingakhoze kuzilingalira zimenezo mozama bwenzi. Tsopano izo sikutengeka, sikusunga tizikhulupiriro tambiri, ndizokuchitikira, ndikubadwa. Choyamba iwe uyenera kukumana ndi imfa usanachitire umboni kubadwa. Monga kuzifoletsa izo molondola, kukumana ndi imfa, ndipo kenako kuchitira umboni kubadwa. Mbewu iliyonse iyenera kuchita chinthu chomwecho, ndipo mbewu iyi ndi Mulungu. Ndipo pamene iyo ikidwa mu mtima mwanu, iyo imabala kubadwa kwa mwana wa mwamuna wa Mulungu. Ndipo umo ndimene Yesu analili pamene iye anali pa dziko lapansi. Iye anati, ndani angandithutse ine za tchimo? Ndani angandiyimbe ine mlandu kani za tchimo? Tchimo ndikusakhulupirira. Ngati inu simungandikhulupirire ine, khulupirirani ntchitozo. Fufuzani malemba. Mwa iwo inu mukuganiza kuti muli nawo moyo wa muyaya. Iwowo ndi amene akuchitira umboni za ine. iwawo ndi amene akunena yemwe ine ndili ndipo ngati ine sindikukwaniritsa choyenereza chimenecho ndiyendeyende basi limene lemba lanena atate anati ine ndidzakhala pamene ine ndidzabwera ngati ine sindikukwaniritsa zimenezo ndiye kuti ndalakwitsa ngati ife akhristu ngati ife atumiki ngati ife amuna akazi achipentekoste ndiyena onse a ife ngati ife sitingakhoze kutenga zimene mulungu anati mpingo wake uyenera kukhala ngati ife sitingakhoze kukwanira mu msinkhu umene iye ananena ndiye ife tikhoza kutsutsidwa ndi tchimo la kusakhulupirira ife timayesera kunena kuti masiku azozizimitsa anapita ndi zinthu zina zonse izi izo ndizakuti ndiye ife tikhoza kuyimbidwa mlandu chifukwa cha kusakhulupirira pakuti pali tchimo limodzi lokha ndipo ndilo kusakhulupirira iye amene sakhulupirira ndi wotsutsidwa kale mukuona simungafike konse ku maziko oyambirira ngati simukukhulupirira iye amene abwera kwa mulungu ayenera kukhulupirira kuti iye ali ndi wobereka mphotho kwa iwo amene akumufuna iye mwakhama chotero bwanji ngati mpingo icho ndi chimene mulungu amafuna icho ndi chimene mulungu adzakhale nacho gulu la anthu amene angati kodi Yesu Kristu analonjeza chiyani ndi chiyani chimene chinalonjezedwa masiku otsirizano chimene sichinaonetsedwe kudzera mwa ife ameni ndiye ife tikhoza kukhala pansi kumukumbukira iye pamene ife tibwera pamodzi ngati chilipo chilichonse chimene chikusowekera tiyeni tichichite icho ngati chilipo chilichonse chikusowekera ndi ife tiyeni tibwerere kwa icho tiyeni tikumbukire zomwe iye ankafuna osati zomwe ife timaganiza kuti tikuyenera kukhala nazo koma zimene iye ananena kuti tikuyenera kukhala nazo mukuona ife tiyenera kukhala nazo izo mwanjira imeneyo momwe iye ananenera izo koma ndikudabwa ngati ife basi ife timati chabwino ine ndiwaichi ine ndikudabwa ngati inu munalingalira mozama zimenezo kudziwa kuti izo sizikutanthauza kanthu kwa mulungu izo sizikutanthauza kanthu herode mwina mwake anati chabwino tsopano dikirani miniti yokha apa inu mukudziwa yomwe ine ndili mukuona iye sanaganize mozama ndipo ife tikuyenera kumaganiza mozama ndimukudziwa chimene iye anachita pamene Khristu anayikira pamaso pake kwa nthawi yoyamba kuti aneneri onse anzeru ndi kutsika kudutsa mibado amene anayankhula za mmodzi uyu amene amabwera ndipo apo iye anayima patsogolo pake pomwe inu mukudziwa ake pachochitikacho kuti mulungu anamuyika Khristu pamaso pa Herode iye anangopempha zosangalatsa ine ndikudabwa abale tiyeni tiganizire mozama tsopano ife anthu achipentekoste ine ndikudabwa ngati ife timalandira mzimu woyera ngati chosangalatsa chabe koma zilipo zambiri zoposa zimenezo zomwe zimapita ndi iwo pali moyo umene uyenera kukhalidwa ine ndikudabwa ngati icho chili cholepheretsa cha mipingo yathu lero abale ine ndikudabwa ngati ndicho chifukwa chimene ife tikadali mbuyo muno mchipululu tikungoyendayenda malo mopita ku dziko lolonjezedwa kukatenga zinthu zonse ine ndikudabwa ngati palibe china chake chimene sitinachiganizire mozama za icho mukuona inu muyenera kulingalira mozama ngati Pilato akanachita zimenezo iye akanamumasula iye ngati Herode akanachita zimenezo iye akanamumasula iye koma iye sanaganizire mozama nthawi yake yoyamba ndiyeno kodi iye anachita chiyani anapempha tinjomba tina iwo ndi zomwe izo zili lero iwo amafuna kuzipanga chikhristu kukhala kanjomba matsenga ena ang'ono amene inu muli nawo mdzanja lanu ndipo mvetserani anthu achipentekoste mukhale woona mtima mwakuya mu zinthu izi pamene inu muyankhula ndi malilime ndi kupereka kutanthauzira inu muzikhala wotsimikiza kuti ndiko kutanthauzira mukuona musamakhale ndi zamatsenga mchifukwa chiyani inu mukufuna zamatsenga pamene mulungu ali nacho chinthu chenicheni kwa inu mukuona mchifukwa chiyani mukuvomereza cholowa malo pamene mlengalenga mwadzaza ndi zenizeni mukuona ife tikuyenera kukhala oona mtima inu simukuyenera kuti muziyesera kungokhala ngati mukuzinyalanyaza izo ndi kuzikankhira izo uko ife sitikuyenera kuti tizichita zimenezo ife sitikuyenera kuti tizipempha tinjomba ife tikuyenera kuti tizipempha chochita amen ambuye ngati ine nditi ndikhale chopondera pakhomo ndipangeni ine kukhala chopondera chapakhomo chopambana chimene inu munayamba mwakhalapo nacho chilichonse chimene ine nditi ndikhale ndiloleni ine ndikhale osati mundipange ine ngati ine sindingakhale Billy Graham kapena Oral Roberts bwanji ine sindikhala konse mukuona bwanji inu mumangoganiziridwa mochuluka monga Billy Graham ndi Oral Roberts madzi ngati muli ndi ngati muli chobondera pa khomo ngati inu muli wa Mulungu Mulungu amasowa chobondera pa khomo iye amafuna chobondera pa khomo chabwino ndizo zonse mukuona izo zilibe kanthu koma ife timapitilira nazo kumapenekera kuti ife tikuyenera kukhala ichi kapena icho musamachite zimenezo ingopemphani choti muzichita chilichonse chimenecho chili mukuona chilichonse chimenecho chili mumulole Mulungu akusankhireni chochita chanu mukuona ndiyenu pamene iye akupatsani inu chochita muzikumbukira kuti ndi Yesu amene anakulondolerani inu kuno inu munabadwira cholinga chimenecho khalani wantchito wabwino kwa iye kulikonse kumene izo zili inde Yesu anati mukunditchulira njina mbuye ndipo sachita zinthu zimene ine ndakuwuzani inu kuti muchite ife tikuyenera kuphunzira lemba ife tikuyenera kuti tipeze chomwe programu ya Mulungu ndi dongosolo zili iye anati inu mumanditcha ine ambuye anati koma mukunditchulira njina mbuye pamene inu simuchita zinthu zimene ndakulamulirani inu kuti muchite mukuona inde ambuye ndi umwini mbuye wa malo ndi mwini wa malo ndipo anthu lero iwo mokondwera amamulandira Yesu ngati mpulumutsi iwo sakufuna kuti adzapite ku Gehena iwo adzamulandira iye ngati mpulumutsi koma pamene izo zifika kwa ambuye hayi mukuona ambuye ndi inu kukhala chuma chake ngati iye akufuna mkeka iye amakupanga iwe mkeka ndipo iwe umangokhala wokondwa basi mkeka momwe iwe ungakhalire nyenyezi ya mmawa mukuona iwe ukufuna ife limafuna ife silimafuna kukhala ndi iye ambuye ife limamufuna mpulumutsi koma ife silimafuna ambuye kena kwa iye amabwera ambuye ndipo iye amayankhula kwa inu za zinthu zina za mawu chabwino ine tsopano ine sindikudziwa za izo tsopano mwaona chabwino basi ine basi sindingakhoze kuganizira ine ndikuchita izo akazi inu kuno inu mumati ine ndito baba kapita kanthawi ayi ine sinditero ine ndikhala monga munthu ananena nthawi ina iye anapita kukalalikira chitsitsimutso iye anati iye analalikira zakulapa usiku wachitatu kulapa usiku wachinayi kulapa iye analalikira sabata ya thunthu pakulapa ndipo mbusa wa mpingowo ndi ena ayiwo anabwerera ndipo anamuuza iye anati mbale ife tikuyamikira kwenikweni ulaliki wanu koma kodi inu mulibe wina anati inde bwana anati ine ndili nawo wina koma loleni iwo onse alape akatero ine ndizalalikira pachina chakenso chotero inde bwana mulole mpingo yambire pa ma ABC yake kena kwa ife tidzapita ku Ajebra ndiye momwe mungakhalira aneneri ndikulandira mphatso ndi zina zotero monga choncho koma tiyeni poyamba tiphunzire sitepe yoyamba iyi poyamba muphunzire kuyenda musanayambe kuthamanga inu mukudziwa chotero ndipo ngati mwatopa ndiwoyenda pansi kodi inu muchita chiyani chabwino koma ife tikufuna kumukumbukira ambuye wathu icho ndi chimene inu mukuyenera kukumbukira kuti ndi iye amene inu mukumutumikira inu simumapeza mphatso izi basi kuti mungokhala ndi zosangalatsa zochuluka kuchokera mwa izo ukunklondola kuwonjezera apo alipo ambiri omwe amayankhula za mphatso omwe ndikutsimikiza kuchokera momwe iwo amachitira iwo samadziwa chimene izo zili mukuona mphatso za Mulungu ndi zinthu sichina chake chimene chimangoseweretsedwa mphatso za Mulungu ndi zachisomo ndipo izo zimakulefula izo nzolefula palibe ja mukukhalapo kwa Mulungu sikufula kukhalapo amenewo ndi madalitso chabe ya Mulungu amene iye amatsanulira pa inu mukuona koma kukhalapo kwa Mulungu ndi chinthu chovuta ine sindikufuna kuti inu mudzayiwale kutenga tepi imeneyo ngati inu mungathe mabwana ndi nthawi yanji ino ndipo mudzakumbukire zimenezo Yakobo pamene iye anagona pa pilo ameneyo thanthwe usiku ina ndipo ambuye anaonekera kwa iye mmasomphenya ndipo iye anaona ngelo akutsika ndi kukwera pamene iye anadzuka iye anati awa ndi malo opsa siena koma nyumba ya Mulungu malo opsa pamene Yesaya neneri anali atanenera kwa zaka zambiri pansi pa Uziya ndipo pamene Uziya anachotsedwa kwa iye chifukwa iye ankayesa kutenga gawo la wansembe ndipo iye anakanthidwa ndi khate ndipo anafa ndipo Yesaya mwina mwake anali ndi usinkhu wa zaka 40-50 ndipo iye anali ali neneri kuyambira ali khanda chifukwa aneneri amabadwa mphatso zawo ndi mayitanidwe sizimasowa kulapa ndipo apo iye anali mneneri wa ambuye kumusi uko akupemphera tsiku lina ndipo akuvomereza machimo ake pansi pa guwa ndipo zonse mwadzidzidzi iye anabwera mukukhalapo kwa Mulungu ndipo anamuona Mulungu atakhala kumwamba ndipo ulemerero wake iye anaona serafi okhala ndi nkhope zawo zopatulika zitaphimbidwa ndi mapiko Ndima pazi yao atapimbidwa ndi mapiko. Ndipo akuluka ndi mapiko akufula. Woyera, 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 Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Iya. Ndipo Yesaya anakumbukira pamenepo kuti ulendo wake wa ung'ono sunali patali kwambiri. Kodi iye analira chiyani? Iye anayidziwa yake, mphatso yake. Iye sanachite nayo bwino iyo. Iye anali ali kutali. Iye anati, Ambuye ndine munthu amilomo yonyansa. Ndipo ine ndimakhala pakati pa anthu amilomo yonyansa. Ndipo kenako ngero mwaona ndi chinthu chopsa. Iye anati, tsoka kwa ine. Si chinthu cha mdalitso, ndikufula, ndikukuwa, izo nzabwino. Tsopano, kumbukirani, ine sindikutsutsa zimenezo, koma ndikukuwuzani inu, izo si zimene ine ndikuzinena. Ndi mphamvu ndikukhalapo kwa Mulungu, zomwe zimabweretsa mantha oyerawo, mpaka iwe umauma mukukhalapo kwake. Iwe nthawi zonse umakhala ukukumbukira. Iwe umakumbukira izo. Ndipo Yesaya anakumbukira bola ngati iye anali moyo. Ine ndikuganiza pamene macheka ankadula thupi lake, iye anali akukumbukirabe angelo aja kufula. Woyera, woyera, Ambuye Mulungu, ndithudi. Yakobo mumaola ake otsiriza, ankakhoza kukumbukira angelo amenewo akubwera ndi kutsika. Ndipo icho chinali chinthu choopsa chotero kwa iye. Si zomwe anthu amaganiza kuti izo zili. Ndi china chake chosiyana. Chimene ife tikuyenera kuchita, ndikubwera mukukhalapo kwake, kumukumbukira iye, kuti iye anatibweretsa ife kuno, osati kudzachita masanje, koma kudzatumikira. Anatibweretsa ife kuno kuti tidzamugwirire iye ntchito. Iye anali ndi china chake choti azikumbukira. Nanga bwanji Yudasi Iskarioti, iye ali ndi china chake choti azikumbukira nayenso. Yudasi ali ndi china chake chimene akuchikumbukira usiku uno. Ndithudi ali. Ndipo iye adzachikumbukira icho nthawi zonse. Ndithudi, chifukwa chiyani? Iye anawagulitsa Ambuye Yesu kuti apeze phindu la yekha. Ine ndikudabwa usiku uno ngati palibe ambiri akuchita chinthu chomwecho lero, kugulitsa maufulu akubadwa anu kuti mupeze phindu lanu. Pamene inu mukuyenera kukhala pa moto chifukwa cha Khristu. Pamene inu mukuyenera kumamuchitira iye china chake, kumugwirira iye ntchito kapena china chake. Inu mumapita kukajoina kwina kwake kumene inu mungakhoze, kumakhala manjira iliyonse yomwe inu mukufuna. Ndikumanenabe kuti ndinu Mkhristu. Ndicho chimene dziko likufuna usiku uno. Dziko, ine ndinatero, osati wokhulupirira. Wokhulupirira akufunafuna njira iliyonse yowongoka yomwe iye angakhoze kuyendamo kuti alondole. Koma wosakhulupirirayo akufuna kwina kwake kumene iye angapiteko ndi kumapitirizabe kudzinenera kwake kuti ndi Mkhristu. Ndiyeno nkumangokhala muli monse momwe iye angafunire kutero. Izo ndi zimene fuko lino linkafunira prezidenti. Ndipo ndi zomwe iwo anapeza. Ndende, ndiye chimene mpingo ukufuna, ndiye chimene iwo anachipeza. Inde bwana, ndi zimene inu munazipeza. Koma wokhulupirira amafuna chilichonse chitametedwa pa iye. Iye amafuna kusiya pambali tchimo lililonse ndi cholemetsa chimene sichimachedwa kumufoketsa iye. Iye akhoza kuthamanga ndi chipiriro, mpikisano umene wayikidwa pamaso pake. Kuyang'ana kwa woyambitsa ndi wotsirizitsa wa chikhulupiriro chathu, Yesu Khristu. Iya, kumukumbukira iye pamene tikusiya pambali cholemetsa chilichonse. Akazi kusiya tsitsi lawo likule, amuna amasiya kukhala rike, ndi mabwera kuchalichi ndi kumachita zomwe zili zolondola. Ndi mtundu wina wonsewu wa zinthu. Ndipo azibusa ndi madikoni pa bodi yawo okwatira katatu kapena kanayi ndi zinthu zonse izi kunyengerera chifukwa iwo amapereka mochuluka mu mbale ndi zonse amayenera kugwada kubungwe lina chifukwa iwo amakuwuzani kuti ichi ndi iwo. Ndipo Baibulo imanena china chake chosiyana. Yikani pa mbali cholemetsa chilichonse. Kumbukirani Yesu. Iye anakhala wosatchuka kwambiri. Rabai wang'onoyo anali mmodzi mwa amuna akulu kwambiri pa dziko lapansi mu tsiku limene iye ankachiritsa odwala ndi kuchita chilichonse bwino, kuwapangitsa anthu kuchiritsidwa ndi kupereka kuona kwa akhungu, kuwaonetsa anthu ndi kuonetsera Mulungu kudzera mwa iwo ndi ganizo la malingaliro awo omwe. Iye ankatha kuyankhulana ndi iwo. Iye anali rabi wamkulu. Koma tsiku lina iye anakhala pansi ndipo anayamba kuwawuza iwo choonadi cha uthenga. Iye sanali wotchuka kuyambira pamenepo mpakana. Ayi, iye sanatero. Chinthu choyamba inu mukudziwa, ndipo gulu lonselo linachokapo. Ndipo kenako 70 anati, awa ndi maneno ovuta, ndani angazimvetse zimenezo? Ndipo iwo anachokapo. Kenako iye anayimirira ndipo anawafunsa ophunzirawo, kodi inunso muzipita? Iwo anati, kodi ife tingapitenso kuti Ambuye? Inu nokha, ife tadzigulitsa. Ndife okonzeka, tilibe kanthu zomwe izo zili. Ndife okonzeka kuti tizipita. Tieni tizimu kumbugira iye monga joncho. Kumbugirani ya na ikitanzo jatu. Ye anajita jiri jonse. Anamututa mfarisari yense. Anatuta jiri jonse jam ziko. Anaduta mziko obanda banga ba iye. Ye anati mwana wangosa. Woye selu andi murungu. Ye anati uyu ndi mwana wanga wogonde dwa. Ndine wogondwe rama iye. Ye anakala moyo otero wo. Ndibo gena kwe ye anatenga chimolonse la ziko la bansi. Chimolanga ndi chimolanu. Ndiba anadzariga ilo pa iye. Ndipo kenako ngakhale thungu tali kutuluka kuchokera pa chipumi chake chopatulika monga madontho amagazi akutsika pamenepo. Wosali chifukwa chakuti iye anali olakwa, koma kunali kulakwa kwanga kukuchita izo ndi kulakwa kwanu. Ndipo ngati iye angachite zimenezo kwa inu ndi ine, ife tingayime bwanji pansi pa miyambo ina ndi za mkutu za mdziko ndi zinthu za tsiku la makono lino? Ife tikuyenera kuwakumbukira Ambuye athu, kukumbukira chimene iye analipira pa mtengo uwu wa chipulumutso. Wosachita manyazi konse ndi izo, khalani wokonzeka kupereka kuyankhira kwa munthu aliyense pa chiyembekezo chomwe chili mwa inu. Ife tiyenera kuti tizichita zimenezo abale. Ife tikufika maola otsiriza tsopano, dzuwa likulowa, chiti kukocha bwera kuchokera kummawa, tsopano icho chili kugombera kumadzulo. Icho sichingapitirirenso. Chochinga chili pamenepo, ndipo tchimo lonse la mdziko likunjikana, ndipo likugurubuzika mu mafunde amanyazi a Hollywood. Ilo lalumphira mbuyo kukalowa mu mpingo. Ndipo ndi nthawi yanji iyo ili. Ife tikuyenera kukumbukira zimenezo abale. Kumbukirani Ambuye wathu, kodi iye angachite chiyani ngati iye atayima pano lero? Iye angagwiritsitse kumawa amenewo. Mkatikati mwa yesero lililonse, iye ankakhala mawa amenewo. Iye anachita zimenezo. Iye anali chitsanzo chanu. Pamene Satana anabwera kwa iye ndi kuti sandutsani miyala iyi ikhale mkati, iye anati kwalembedwa, maona mowirikiza ndi mawa Atate. Ife tikuyenera tizikumbukira ndi kuchita chinthu chomwecho. Iye anali chitsanzo chathu, iyi ndiye Bwana. Ansembe amenewo a tsiku limenelo adzakhala ndi zambiri zoti azikumbukire nawonso. Iwo akukumbukira izo siku uno mdziko la otayika. Ine mukuti Mbale Branham, kodi inu mungawatchule ansembe amenewo? Ansembe oyera kuti iwo anali anthu au mulungu? Sopano dikirani miniti, iwo anadzipanga okha au mulungu? Iwo anali ndi chiyero cha bodza, kudzipereka kwa bodza kumene sikunali kwenikweni kwa mulungu. Yesu anawauza iwo momveka, inu ndinu wa Atate anu mdyerekezi, ndipo ntchito zake inu mudzazichita. Ndipo iye anawauza iwo chimene iwo anali. Ndipo iwo ali ndi zambiri zoti azizikumbukira nawonso, chifukwa pamene iwo anaona kuonetsera kwenikweni kwa Mesiya akutsimikizira kuti iye anali Mesiya. Iwo mwadala anawakana iwo, ndipo anati iwo unali mzimu woyipa ukuchita izo. Anati anali Belezebule. Ndipo Yesu ananena kuti kumeneko kunali kuchitira mwano. Aliyense amene adzanene mawu otsutsa mzimu woyera sadzakhululukidwa. Iwo ali ndi zambiri zoti azizikumbukira. Tiyeni tisatenge malo awo abale. Tiyeni malo athu asakhale monga a iwo. Koma ngati ine ndikuyenera kukhala, ndiloleni ine ndikhale monga Natanieli kumati inu ndinu mwana wa Mulungu, inu ndinu mfumu ya Israeli. Ndiloleni ine ndiime monga mmodzi wa iwo. Ndiloleni ine ndiime. Akazi nuyime monga mkazi wa pachitsime, monga ye wayimira usiku uno. Iye ali nazo zambiri zoti azikumbukire, monga ife tinayankhulira. Iye anapeza kasupe. Ndipo tsopano ansembe amenewo iwo adzakhala iwo nchifukwa chiyani anachita zimenezo? Chifukwa cha nsanje yobiriwira mwangwiro. Ndiyo njira yokhayo. Iwo anali achangu paka chikhupiriro kawoko. Iwo anali. Iwo anali achangu pa miyambo yawoyo. Akuluakulu wawo anali atakhazikitsa mwambo umene unali wotsutsana ndi mawu. Ndipo iwo anali achangu pa mwambo umenewo. Abale, tiyeni inu ndine tisadzayankhire pa izo. Achangu pa mwambo uliwonse, tiyeni timukumbukire Yesu chimene iye anali. Izikhala ndi chimene iye ananena. Pokhala ansanja yobiriwira mwangwiro yokha, iwo anachita zinthu izi. Oh, ndi chinthu bwanji? Iyi ndiye Bwana. Iwo nyamata mwini chuma ali nazo zambiri zoti azizikumbukira na Yesu. Iye anapatsidwa mwayi woti amulandire Yesu Khristu. Koma iye anakonda kuyamikira kwa anthu kuposa kuyamikira kwa Mulungu. Ndipo kumbukirani, Baibulo limanena momveka bwino kuti iye anakumbukira izo iye atamwalira, ndipo iye ali mu Gehena, ndipo tengawo unabwerera kwa iye. Kumbukira mu nthawi ya moyo wako, iwe unali ndi mwayi. Ndipo Phoenix, iwe uli ndi mwayi. Sigoriri nao mwai. Musalole kuti izo sidutse njira yanu ndipo inu kulephera kuona izo. Monga Herode ndi ambiri aiwo anachitira. Tsopano iwo amaonetsera kuti ansemba amenewo ankadziwa kwenikweni yemwe iye anali. Chifukwa Nikodemo anazifotokoza izo pamene iye anabwera. Iye anali mmodzi wa akuluakulu a Farisi. Iye anati, Rabi, ife tikudziwa kuti inu ndi mphunzitsi wochokera kwa Mulungu. Chifukwa palibe munthu angakhoze kuchita zinthu zimene zopo. Kapokha Mulungu atakhala ndi iye, maona, iwo ankadziwa izo. Koma maona, iwo akuyenera kukumbukira zimenezo. Iwo ankadziwa bwinoko, koma sanachite zimenezo. Kuloleza kachikhulupiriro kanu, kakugwirireni inu pansi, kuchoka ku ubatizo wa Mzimu Woyera. Chifukwa iwo amakuuzani inu kuti kulibe chinthu choterocho. Kuno miyezi ingapo yapitayo ine ndinali uko ku chipatala kukamupempherera mkazi mu mzinda wathu mu Indiana. Ndipo uko kunali dona wang'ono atakhala kumeneko ankafuna kuti akhale molondola ndi Mulungu. Iye anali wobwerera mbuyo. Iye anabwerako kamodzi ku chalichi changa. Iye anabwereranso mbuyo. Ndipo ndithudi ziwanda 7 zinadzalowa zoipa kuposa momwe zinali nthawi zonse. Ndipo apo iye anagona muchipatala akufa. Iye anati, Mbale Branham, ine sindikufuna kuti ndife monga chonchi. Ndipo ine ndinati, chabwino Mulungu, iwe sukuyenera kutero. Ngati iwe ukanali nachobe chikhumbo mu mtima mwako chomutumikira Mulungu, iye sanakusiye iwe konse. Iwe wamusiya iye, koma iye sanakusiye iwe. Tsopano iwe ukhoza ngati ungathe. Iye anati, ine ndikufuna kutero, Mbale Branham. Ine ndinati, chabwino, ife tipemphera. Apo panali dona wina atagona pamenepo ali ndi milomo yake pansi. Anandiyang'ana ine ndi ngati kuti angathe kundiponda ine. Ndipo iye ndi mwana wake. Iye anali atagona pa bedi akupita ku operation dzulo lake. Ndipo ine ndinati, ndipo ine ndinamuona iye akupita akumuyang'ana mwana wake wa mwamuna akundiyang'ana ine. Ndipo ine ndinati, kodi ungadandaule ngati ife titakhala ndi mawu apemphero? Iye anati, gokani katani limenelo. Ine ndinati, chabwino ine, kodi iwe ndi wokhulupirira? Iye anati, ine ndinati, gokani katani limenelo. Ine ndinati, ine ndangokufunsa iwe. Iye anati, ine ndikupatsani inu kuti mumvetse ife ndi a Methodist. Ine ndinati, chabwino, izo ndithudi zikufotokoza izo ndiye. Mwaona? Mukuona? Chinali chiyani chimenecho? Iye sankafuna kuti amuone munthu wina wosauka uja mkazi wobwerera mbuyo akubwerera kwa Mulungu. Tsopano iye anakhala ali wa Methodist. Izo zinali zosiyana. Inu mwaona? Sana mukumbukire Yesu pamenepo. Inu mwaona? Iye anangokumbukira kachikhulupiriro kake. Mungokumbukira chabwino. Oh, ndi chinthu choyipa bwanji chomwe chiti chidzakhale mu tsiku la Chiyeruso limenelo. Masabata ngapo apitawo ine ndinakwera mu chikepi mu Louisville. Ine ndinali kupita kukapimidwa thupi kwa dokotala mzanga kuti ndikapeze chiphaso. Chotero ngati ine ndikufuna kuti ndipite kutsidya kwa nyanja ndi mbayero ndiwo nthawi yomweyo. Ndipo kotero ine ndinaganiza kuti ndikhale ndi kupimidwa thupi langa pamene ine ndinali ndi mwayi. Ndipo ine ndinapita mwamba. Apo panali amuna yena ndi ife akukwera mwamba. Ife linapita mwamba pafupifupi zipinda 80 mu Louisville. Ndipo pa nyumba, ndipo kotero nyumba ya Helben. Ndipo pamene ine ndinali mwamba pafupifupi basi kutalika momwe ife tikanakhoza kufikira kuti tiime. Awa, mmodzi wa anthu awa anali kumwa pang'ono. Ine ndikuganiza. Iye anayangana pozungulira anati, chabwino, anyamata, ine ndikuganiza kuti apa ndi pamwamba pomwe ife tingafikire konse. Anati, kuli bwino ife titsike, ine sindinanenepo kanthu. Iye sankadziwa kuti ine ndinali mlaliki, chotero ine ndinangodikirira kuti nditsikepo. Ine ndinati, miniti yokha ndimanga ija amene iwe unapanga. Ine ndinati, ngati ife tikudalira pa zotiyenereza zathu, uwu ndi udali umene ife tidzafike konse. Koma ine ndinati, ngati tingadalire mwa Yesu, muzimu kumbukira iye. Amen. Ife tikhoza kupita mwamba pamene ife tikudutsa monga oyimba ambale Outlaw ananena usiku wina, Jupiter, Venus, Neptune, Mars, Milky White Way. Ndikumapitilira, ndikupitilira, ndikupitilira. Kulibeko kusiyana. Dutsa dongosolo la za mwamba lilonse kupita miyamba ya kumwamba. Ine wogondwa chifukwa cha izo. Ingokumbukirani kuti iye anapita patsogolo ndipo pamwamba pa zinthu monga zimenezo. Inde, ngati tikudalira mu zotiyenereza zathu, ife ndithu tidatayika. Koma ngati ife tikudalira mu zotiyenereza zake, ndife wopulumutsidwa. Oh, ife tikhoza kumukumbukira Yesu mu chisomo chake kuti iye anatikwezera ife mwamba ndipo analonjeza izo kuti ngakhale tsopano pakali pano sindikuyenera kukhala omangidwa pa dziko lapansi. Mukuona? Sindife omangirizika pa dziko lapansi tsopano. Ndife omangirizika kumwamba. ife tinafa kale mioyo yathu ndiyobisika mwa iye kudzera mwa Khristu ndipo ife tinaukitsidwa ndi iye osati ife sitili akufa ndi iye ife tinaukitsidwa ndi iye ndipo ife tikukhala m'malo mwamba mwamba mukumbukira iye titakhala m'malo mwamba mwamba iti mbale Branham pompano inde ife sitidzaukitsidwa ndi iye ife tinaukitsidwa kale ndi iye izi ndi zipatso zoyamba zachiukitsiro chathu tadutsa kuchoka ku imfa kupita ku moyo ndipo amoyo kwa nthawi zonse kukhala m'malo amwamba mwamba mwa Khristu Yesu tinaukitsidwa kale ndi iye kuchokera kwa akufa inde ndi chinthu chaulemerero bwanji icho chili kukhala m'malo amwamba mwamba ndi Yesu Khristu mwana wa Mulungu inde Bwana ife tikhoza kumukumbukira iye tsopano ndi malonjezo ake onse amene iye anatipangira ife pamene ife tikukhala pomwe pano tsopano ine ndimayang'ana pa wotchiyo kumbuyo uko ndipo ine ndinaganiza mayi ndikuchita bwino kwenikweni ine ndikumaliza pano tsopano 7 koloko ine ndinali ndi pafupifupi masamba owonjezera atatu azolemba ndipo ine ndinawakankhira iwo mbuyo pansi apo pamene ine ndinayang'ana pa wotchi yanga ndipo ndinaona kuti iyo sinali 7 koloko chotero ine ndinaganiza ndikuchita bwino kwambiri kodi ine ndakhala ndili kuti kodi ndinali wosochera nthawi yonseyi ine ndinadziwa ine ndinamverera bwino kwambiri koma sindimadziwa kuti ndikumverera bwino ndipo ine ndinapitilira kumayang'ana pa wotchi imeneyo ndipo ine ndinaganiza kuti pali china chake cholakwika pena pake chabwino icho ndi chimene chiti chidzachitike limodzi la masiku awa abwenzi nthawi idzayima ndipo ife tidzatenga kukwera m'mwamba kwathu kupita kumuyaya kumene kulibenso nthawi kodi izo sizidzakhala zodabwitsa koma pamene ife takhala pano tsopano kumene nthawi sili kutanthauza kanthu kwa ife ife takuyezedwa kale m'mwamba tikupita m'malo amwamba mwamba kodi ife tingakumbukire chiyani ife tikhoza kukumbukira lonjezo lililonse limene iye anatipangira ife ngati inu mukhala mwa ine ndipo mawu anga nkukhala mwa inu inu mukhoza kupempha chimene inu mukufuna mkulondola uko ine ndikukhoza kukumbukira Yohane Woyera 5:24 iye amene amva mawu anga ndikuwakhulupirira osati kudzipangitsa kukhulupirira tsopano koma kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali imeneyo ndi tense yatsopano moyo wosatha ndipo sadzabwera muchionongeko chachiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo ndipo ife tikukhala moyo pakali pano mwa Khristu Yesu ndikukhala mwamba mwamba icho ndi chimene iye analonjeza ife tikhoza kukumbukira ife tikhoza kukumbukira momwe iye ananenera anazizindikiritsa yekha ngati mesiya pakati pa anthu wokhulupirira anaziona izo ndipo ife tikukumbukira mu Yohane Woyera 14:12 kuti iye anati iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndizichita iyenso adzazichita ife tikukhoza kukumbukira iye analonjeza zimenezo ife tikukhoza kukumbukira iye analonjeza masiku otsiriza kuti mzimu woyera udzaonetseredwa mu thupi la munthu ndendende basi monga iye anachitira ku Sodomu iye asanautchedwe ife tikukumbukira kuti yesu anapanga lonjezo limenelo ine ndikukumbukira izo iye ananena chomwecho yesu ananena chomwecho ine ndikukhulupirira izo mochuluka basi ngati ine ndikanakhalapo pomwe ndipo iye nkundiwuza ine za izo chifukwa izo zili apa pomwe ndipo umo ndi momwe ine ndimawakhulupirira mawu amenewo ine ndikukumbukira iye anenena choncho ndizo zonse ntchito zimene ine ndikuzichita iyenso adzazichita ine ndikukumbukira ine ndinali kuwerenga mulemba usiku wina pamene yesu anati pamene ine ndili nazo zinthu zambiri zoti ndikululireni inu ndikuwuzeni inu koma inu ine sindingakhoze kuchita izo tsopano koma pamene mzimu woyera udzabwera inu mwaona iye adzabweretsa zinthu izi ku chikumbutso chanu ndipo pamenepo iye adzakuonetsani inu zinthu zimene ziti zidzabwere ine ndikukumbukira kuti mzimu woyera unayankhula ndipo unati mawu a mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse kupyoza mpaka ku mafuta a mafupa ndipo ndi ozindikira malingaliro ndi zofuna za mtima ine ndikukumbukira kuti yesu anadutsa mkati mwa khamu tsiku lina ndipo mkazi wang'ono anagwira chovala chake ndipo anapita kunja uko ndipo anakakhala pansi ndipo kunja uko anayimirira kapena kulikonse kumene iye anali ndipo yesu anakotoloka ndipo anati ndani anandikhudza ine pamene petro anaganiza kuti iye anali atachoka malingaliro ake iye anati chabwino anamudzudzula iye ndipo anati chabwino aliyense akukukhudzani inu iye anati koma ine ndazindikira ine ndafowoka ukoma wachoka iye anayang'ana pozungulira iye anampeza mkazi wang'onoyo anamuza iye vuto lake la magazi chikhulupiriro chake chinali chitamupulumutsa iye. Ine ndikukumbukira kuti Bible limaphunzitsa mu Ahebri ndi iye tsopano ndi wansembe wankulu. Oh, amene akhoza kukhudzidwa ndi kumverera kwa kufoka kwathu uko mkulondola. Ine ndikukumbukira Bible linanena mu Ahebri 13:8. Ine ndikumukumbukira Yesu iye anapanga mu Ahebri 13:8. Iye anati Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Oh, momwe ife tingakhoze kumukumbukira iye. Inde Bwana. Oh, momwe ife. Komabe kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine. Komabe inu mudzandiona ine. Mpingo wokhulupirira. Pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu kufikira chimaliziro cha dziko lapansi uko mkulondola. Ine sindidzakusiyani inu konse. Oh, sichina chake chongo chitika lero ndi kupita mawa. Ndi chamuyaya. Ine sindidzakusiyani inu konse. Ine sindidzakutayani inu konse. Oh my. Izo zingatipangitse ife kukuwa, kufula, kulira. Ife likufuna kuti tilingalire izi mozama. Kumbukirani Yesu wosati mwachisawawa. Iye analonjeza izi. Ndipo ngati izo sizili zabwino, ndiye Baibulo silabwino. Ndiye nakodi ife takhala pano chifukwa chiyani? Ndiye nanga ife tikukhalira njimoyo. Kodi inu mukuyesera chifukwa chiyani? Kuyesetsa kwanu ndi kwa chiyani? Kodi inu mukutulukira thukuta chiyani? Ngati chili cholondola mkomwe, icho mwina ndi chili chonse chomwe chili cholondola, kapena palibe cha icho chili cholondola. Kumbukirani, simunali inu, kapena ine, kapena azibusanu, amene anapanga lonjezo. Anali Yesu amene anapanga malonjezo amenewa. Ine ndikukumbukira iye ananena izo. Ine ndikukumbukira iye anati pitani ku dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chili chonse mpaka kuti ku dziko lonse lapansi. Eya, magawo awiri pa atatu aiwo sakudziwa kalikonse za Khristu panobe. Ku dziko lonse lapansi kwa cholengedwa chili chonse zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ine ndikukumbukira iye ananena zimenezo. Ngati ine ndingakhoze kukumbukira zimenezo, ine ndingavomereze bwanji china chake ndiye chimene chimati tsiku limenelo linapita. Ine ndikukumbukira iye anati ku dziko lonse cholengedwa chili chonse ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ine ndingakhoze bwanji kudzika ndekha ndi gulu la anthu amene amakana mawu amenewo pamene Mulungu anali kuyang'anira mawu ake kuti awatsimikizire iwo? Kodi ine ndingakhoze bwanji kudzilumikiza ndekha ndi osakhulupirira? Oh, Mulungu, ndiloleni ine ndimukumbukire Yesu. Ndiloleni ine ndikumbukire mayimidwe amene iye anatenga. Ndiloleni ine ndikumbukire kuti iye ndi mpulumutsi wanga. Ndiloleni ine ndikumbukire kuti ine ndine wakufa. Ine palibepo. Ine ndakhala ndili wakufa zaka 33. Uyu ndi Khristu amene akukhala mwa ine. Ndipo ngati ine ndingangane panja ndikumuona iye akuchita zinthu zachilendo zosaoneka, ndiye ine ndidziwa kuti ine sindinafe konse. William Branham akadali wamoyo, inu mukadali amoyo. Bola ngati inu simukumvera malamulo ake, ndiye kuti mukadali amoyo. Koma pamene mukumvera lamulo lake, ngati mundikonda ine, sungani maneno anga. Zodabwitsa bwanji kuganiza kuti analonjeza izi. Komabe kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine. Dziko silidzandiona ine. Komabe inu mudzandiona ine. Oh, kulikonse kumene awiri kapena atatu asonkhana pamodzi, ine ndidzakhala pakati pawo. Ine ndikukumbukira zimenezo. Ine mukukumbukira zimenezo mbale, ndipo ntchito zimene ine ndikuzichita, iwo adzazichita izo nawonso. Kodi ndi ntchito za mtundu wanji iye ankazichita? Ndi zimenezo tu pamenepo. Mukuona? Oh, chabwino ndithu tsopano mbale Brana. Izo zinali za tsiku lina. Izo sichoncho ayi. Ine ndikukumbukira ndizo zimene iye ananena. Ine sindikukumbukira zomwe inu munanena. Zonsezo zinapita, maona? Koma ine ndikukumbukira zomwe iye ananena. Mukuona? Iye amene adzanditsatira ine adzadzikana yekha. Kukana malingaliro ake omwe. Kukana kuganiza kwake komwe. Ndi mukhoza kuwakana abambo anu, amayi anu, akazi anu, ana anu. Koma pali china chake chenicheni. Mwakuti inu simungakhoze kuchikana icho. Icho chimakusungani inu. Ndipo iye ali pano. Tsopano tiyeni tingokumbukira lonjezo lililonse limene iye anapanga pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Atate athu akumwamba, panali zopempha zambiri mpindi zochepa zapitazo. Manja okwezedwa abwera kuchokera paliponse mchipindachi. Koma Atate, inu ndi Mulungu wa moyo. Ndipo ine ndikukupemphani inu Ambuye Yesu kuti muwadalitse anthu awa. Mulole mzimu woyera wanu ukhale pa iwo. mupereke kwa iwo moyo wa muyaya, mupereke kwa iwo chimene iwo akuchisowa. Mutilole ife tizikumbukira, inu munapanga lonjezo, inu ndi amene muli oyankhira kwa lonjezo ili. Mutilole ife tikumbukire, zilibe kanthu zomwe wina aliyense anena. Inu ndinu mmodziyo, inu ndinu mmodziyo amene ife tikuyang'anako kuti mukwaniritse lonjezo lanu. Inu ndi mmodziyo munanena kuti iye amene akhulupirira mwa ine ngakhale iye anali wakufa komabe iye adzakhala moyo. Aliyense amene akhala moyo ndi kukhulupirira mwa ine sadzafa konse. Ine ndikukumbukira inu munanena zimenezo Ambuye. Ndiyeno inu munati iwo amene anakhulupirira mwa inu, tsopano inu munati ngati ife tikhulupirira ife tinali ndi moyo wa muyaya. Ndipo inu munati iwo amene anakhulupirira mwa inu ntchito zimene inu munkazichita iwo akanadzazichitanso. Tsopano Atate, ife tikudziwa kuti inu ndi Mulungu, ndipo ife tikudziwa kuti palibe wina koma inu. Ndipo ife tikukukhulupirirani inu, ndipo ife tikudalira inu tsopano mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa. Ndiyangati mchipinda chino amene akudziwa kuti inu simukumukumbukira Ambuye wanu mwanjira yomwe inu mukuyenera kumukumbukira Iye. Ndipo pamapeto a uthenga wa ung'ono wodulidwa uwu ndinu ololera kukweza manja anu ndi kuti Mulungu zipange ndinokha weniweni kwa ine mpaka ine ndizikukumbukirani inu payanga. Malamulo anu akhala pamwendo wa bedi langa. Ine ndimawayika Ambuye patsogolo panga nthawi zonse monga David ananenera. Ambuye ndipatseni zochuluka za inu kuti ine ndizikhoza kukukumbukirani inu. Kwezani mwamba dzanja lanu ndi kuti ndipempherereni ine mbale ndizo pafupifupi paliponse. Ambuye Yesu, khalani wachifundo kwa ine. Tsopano kodi alipo pano siku una amene simunamuvomereze konse Iye ngati Ambuye wanu, ndipo tsopano inu mukhoza kuyimirira pamaso pa Iye. Ndipo ife takuwuzani inu mphindi pang'ono chabe zapitazo kuti Iye analonjeza kuti pamene awiri kapena atatu asonkhana, ine ndidzakhala pakati pawo. Tsopano Iye analonjeza zimenezo, ndiye Iye ayenera kukhala kuti ali pano. Ndipo inu simunamulandire Iye kukhala Ambuye wanu. Kodi inu mungachita chinthu chopupuruma chomwecho chimene Herode anachita? Kodi inu mungapereke kudzipereka uko kumene Pilato anachita kuti mumukankhire Iye pa munthu wina? Amayi anga iwo anali Mkhristu, abambo anga anali ndi chipembedzo chotikwanira ife tonse. Kodi inu mungachite zimenezo? Mkazi wanga ndi mkazi wa chipembedzo. Nanga bwanji inu? Kodi inu mungakweze manja anu ndi kunena Mulungu ndikumbukireni ine, ndine wochimwa, ndipene ndikufuna kuti ndikhale bwino ndi inu. Ine ndikweza dzanja langa, ndi manja angati muno ali mwanjira imeneyo alipo? Inu mukutanthauza kuti mulibe wochimwa mchipinda chino? Mulungu akudalitseni inu dona, Mulungu akudalitseni inu dona apa ndi inu apo. Ine ndimaganiza kuti pali china chake chikukoka mola kuika apa. Ine inu mukumvetsa kuti Yesu anati Iye anali pano, ndipo Iye amadziwa maganizo anu. Inu maona mu mtima mwanu zikomo inu chifukwa chakuona mtima kwanu. Ndithudi pali wochuluka amene akuyenera kukweza dzanja lawo. Koma kodi mungakweze dzanja lanu ndi Iye nenani ndi mbale Branham? Ine ndikungosera gawo la chinyengo. Ine ndimapita kuchalichi, koma pamene izo zifika pakubadwanso mwatsopano, ine ndimangojoyina mpingo. Ine kwenikweni sindikumudziwa Khristu. Ine ndimakondabe dziko lapansi mochuluka monga momwe ndinkachitira. Ine basi ine ndimasangalala kupita kukamvetsera uthenga kapena china chake. Koma pamene izo zifika kuti nditenge nthawi ndikukonda kutuluka kunja ndikukakhala maola amenewo mupemphero ndi Iye, ndikumayankhulana ndi Iye, kumukumbukira Iye, ine sindimachita zimenezo. Ine ndilibe ngakhale chikhumbo choti ndizichita zimenezo. Ine ndikudziwa ndi Iye mbale Branham. Ine sindingakhoze kukhala wolondola ndikukhala ndikumverera kwa mtundu umenewo. Kotero ndikukweza dzanja langa kwa Mulungu andichitire chifundo ine. Kwezani dzanja lanu mukhale woona mtima ndi izo ndiko kulondola. Mulungu akudalitseni inu uko mkulondola. Inde Bwana, Ambuye akudalitseni inu. Amen. Ine ndikungoyembekezera kuona ngati mzimu woyera ungaulule china chakenso. Mulungu akudalitseni inu Bwana, Mulungu akudalitseni inu. Ndithudi ine ndikungofuna kuti Iye afufuze mtima wanu
Ndicho chimene iye wadzera pano. Chabwino. Mulungu akudalitse iwe dona wang'ono. Ndicho zabwino kwambiri. Basi, pamene inu mukuganiza za izo. Zitangeni izo mozama tsopano. Oh, mbale Branham, ine ndikuyenera kuti ndithamangire ku nyumba. Mbetserani. Inu mudzathamangira kuchoka moyo uno tsiku lina nanunso. Mukuona, taganizani za izo tsopano. Ola lake ndi lino. Nthawi yake ndi ino. Nenani, chabwino ine ndikukuzani ino. Abusa athu, iye ndi mwamuna wanzeru, wophunzira kwambiri. Ine kuti bwino ndimve izo kuchokera. Izo sizimapanga kusiyana kuti onse amene akubweretsa uthenga. Ndi si wanthengayo, ndi uthenga amene mukuumva. Mukuona, zilibe kanthu, ndi mwamuna wamtundu wanji, angalowe pa khomo pamenepo ndi kukupatsani inu uthenga. Kuti inu malandira madola miliyoni, inu mungayilandire ndalamayo. Mungalandire chikhululukiro chanu, ndi mitu yanu yoweramitsidwa tsopano ndi maso anu otsekedwa. Ine ndikufunsani inu china chake, moona mtima kwenikweni. Ndipoyera ndikufuna kuti inu mundiwuze ine choonadi. Akazi, inu muli ndi tsitsi lalifupi, ndi angati amene mukumverera kwenikweni kuti mukuyenera kukhala ndi tsitsi lalitali. Kwezani dzanja lanu ndikuti Mulungu akudalitseni inu. Izo nzabwino, ine ndikudziwa inu munatero, ine pali ziyembekezo kwa inu. Koma pamene inu mwaphimbidwa kuti inu simungakhoze kuchita izo, inu simukumverera kutsutsidwa nkomwe mwaona, ndiye pali china chake chachitika kwa inu, chifukwa mawu anati inu mukuyenera. Ndiye angati akazi inu mumavala akabudula ndi zovala zimenezo kapena kusuta ndudu, ndi amuna inu manunso, amene mukudziwa kuti mukuchita zolakwika, ndipo mukuti ine sindikufuna kuti ndizichita zimenezo mbale Branham, ine ndimamukonda Mulungu kwenikweni, koma icho chinthu chimenecho chimango ndigwira ine. Ndipo ine ndikudziwa kuti ndi chinthu choyipa. Ine ndikweza dzanja langa. Mukukweza dzanja langa, ndikumupempha Mulungu kuti achichotse icho kwa ine. Kwezani dzanja lanu. Mukhale woona mtima. Mulungu akudalitseni inu. Uko nkulondola. Eya, uko nkulondola. Uko ndikuona mtima. Uko ndikuona mtima. Mulungu atipatsa ife nsonkhano wa machiritso mu miniti. Pakuona mtima kumeneko. Ife tikhoza kukhulupirira zimenezo. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Atati akumwamba, inu mwaona manjawo, inu mukudziwa chikhalidwe cha anthuwa, inu mukudziwa zonse zomwe zili mʼmitima yawo Ambuye. Ine ndikupemphera kuti inu mupereke chikhululukiro kwa aliyense wa iwo. Ndipo tsopano mupereke kwa iwo chokhumba cha mtima wawo. Musamutse kupereka mtima kwawo. Chitani zimenezo Ambuye, zomwe iwo akusowa kuti adziwe. Ine ndikupemphera kuti inu mupereke izo kwa iwo, kudzera mudzina la mwana wanu wokondedwa. Ambuye wathu Yesu, ife tikupempha izi kwa ulemerero wa Mulungu. Ine ndikuwapereka iwo kwa inu Atate Mulungu, kuti inu muchite ntchito yanu mwa iwo, kudzera mudzina la Yesu Khristu. Ameni. Tsopano pamene inu mukukweza mutu wanu, ndi angati akumverera kusiyana kwa kukulu za izo. Mungokweza dzanja lanu, nenani, ndikumva mosiyana kwambiri. Tsopano, ndi angati akudziwa kuti iye analonjeza kuti iye ndi Ambuye, amachiza nthenda zathu zonse. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Inu mungatero? Ndi angati inu mukukhulupirira kuti iye analonjeza izi kuti kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine, komabe inu mudzandiona ine. Inu mukukhulupirira zimenezo? Kodi inu mukukhulupirira kuti ndizotheka ndi iye ngati Ahebri 13:8 pano anati Yesu Khristu yemweyo dzulo ndi kwanthawi zonse? Inu mukukhulupirira kuti ndizotheka kuti ife tikhoza kumuona Mulungu? Kodi ife tingamuone iye chotani? Mumaonetsedwe anzimu wake, umunthu wake wa moyo. Kodi inu mungakhulupirire zimenezo? Ine ndiwafunsa abale anga kuti asapempherere izi kumbuyo uko kokha, andipempherere ine. Mulole omvetsera nthawi ino. Ife tikubwera ku msonkhano masiku ochepa, ndipo mwina mwake ife tidzazitenga zimenezo. Ine ndikufuna omvetsera awa mu ulamuliro umodzi. Ine ndikufuna kutenga mizimu iyi pansi pa ulamuliro wanga mu dzina la Yesu Khristu kwa ulemerero wake, kuti mzimu wake ukhoze kugwira ntchito ndi kutsimikizira kwa inu kuti iye akadali wa moyo. Ine ndikutenga mawu ake apa. Iwo ananena kuti Yohane Woyera mutu wa 14 ndi ndime ya 12 anati, iye amene akhulupirira mwa ine, ntchito zimene ine ndizichita iyenso adzazichita. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndi aliyense wa anthu inu kunja uko amene mukudwala kapena osowa kapena mukusowa china chake, inu muzipemphera. Mungokhudza kumbukirani mphonje ya chovala chake. Iye ndi wansembe wankulu amene akhoza kukhudzidwa.
ndikumvelera kwa zofoka zathu. Kodi Bible limanena zimenezo abale? Ndiyeno iye akanadzachita motani ngati iye akanakhala wansembe wankulu? Mwanjira yomweyo iye anachitira pamene iye anali kuno, chifukwa iye ndi wansembe wankulu yemweyo. Kodi iye akanadzachita izo motani pamene thupi lake lili nsembe pa mpando wachifumu wa Mulungu? Iye akanadzachita motani izo? Ndipo iye anatumizanso mzimu wake, mzimu woyera. Ndipo iye adzatenga zinthu zomwe zili zanga ndi kudzazionetsa izo kwa inu. Tsopano ngati inu mukufuna kuona ngati Mulungu, chifukwa chimenene ndikukhazikitsa izi pa ichi, kodziwa ichi. Ine ndikudziwa kuti uthenga umene ine ndimalalikira kwa anthu ndi choonadi. Ine ndimakhulupirira zimenezo ndi mtima wanga wonse. Ngakhale iwo umadula apa pang'ono mwanjira iyo, osati kukhala wankhanza, osati kukhala wosiyana, koma kukhala woona mtima. Ndipo chotero ine ndikudziwa iye anenena zimenezo. Ngati iye angatenge zinthu zomwe zinali za Mulungu, ndipo izi zikuyenera kuti zikupangitseni inu kuti mudziwe izo. Ngati iye atenga zinthu zomwe zili za Khristu, ndipo nkuzionetsa izo kwa inu. Ndikukuonetsani inu zinthu zili nkudza. Ndikuchita ntchito zomwezo zimene iye anachita. Umenewo ndi mzimu woyera. Iwo ukuyenera kukhala. Pempherani tsopano ndipo mukhudze chovala chake. Ine ndidzipereka ndekha kwa iye ndikuona chimene iye ati adzanene kwa inu. Ingopempherani. Kodi alipo ena pano omwe sanakhalepo mu msonkhano? Kodi mungakweze dzanja lanu? Inde, alipo ambiri. Kumbukirani, Yesu Khristu sananenepo nthawi imodzi kuti amachiritsa anthu. Iye anati, si ine amene ndimachita ntchitozo, ndi Atate anga. Ndipo mu Yohane woyera mutu wa 5, ndime ya 19, pamene iye anadutsa pa thamanda la Betisida, ndipo pamenepo panali makamu akulu akuchuluka kwa anthu. Mwina mwake masauzande atakhala pamenepo, olumala, akhungu, osayenda, opinimbira. Iye anapita kwa mamuna yemwe mwina mwake anali ndi vuto la chikhodzodzo. Kapena mwina anali ndi chifuwa chachikulu, ilo linali lokhalitsa. Iye anali nalo ilo kwa zaka 38. Ndipo iye anamuza iye, nyamula kama wako ndipo ulowe mnyumba. Munthuyo ankakhoza kumayenda. Iye anati, pamene ine ndibwera kumeneko munthu wina, ndipo uko kunali amuna kumeneko anali ovutika kwambiri kuposa momwe iye analili. Koma Yesu ankadziwa kuti iye anali kumeneko, ndipo ankadziwa kuti iye anali muchikhalidwe chimenecho. Pamene iye anafunsidwa, iye anati, indetu ndinena kwa inu, mwana sangachite kanthu mwa iye yekha, koma chimene iye awaona Atate akuchita, chimenecho mwana amachita chimodzimodzi. Ndiwo udindo wake omwewo lero. Palibe mneneri, palibe amene angakhoze kuchita chilichonse kunja kwa kuchita mwayekha kwa chifuniro cha Mulungu. Ukonkulondola chimene Mulungu akufuna. Ine sindikudziwa, ine ndikufuna ngati chifukwa chake nchimenecho. Ine ndikudziwa gulu la atumiki awa akhala pano. Kulibe kochuluka kwambiri kunja uko omwe ine ndikuwadziwa. Ngati ine ndikanati ndimone iye pa wina wake, ine ndingayesere kutero ngati akulolera. Ine ndimawauza anthu kuti ine ndimawadziwa iwo. Ine mupemphere ndipo muone ngati iye akadali wansembe wankulu yemwe angakhoze kukhudzidwa. Izo zingamuike iye pomwe pano patsogolo pathu, ndipo inu muona kuti iye ali pano. Nkulondola uko ninani ameni. Izo ndithudi zingamupange iye pano. Mungu okhala ndi chikhulupiriro. Apa pali dona wang'ono wakhala pomwe apa, mutu wake uli mwamba mu mlengalenga, akupemphera za mphamvu basi momwe iye angathere. Iye wavala chikhoto chobiriwira, wakhala apa pomwe. Iye akupempherera chochitika chomwe chili mutu mwake, kuti iye icho chimamuvutitsa iye. Nkulondola uko dona. Kwezani mwamba dzanja lanu ngati zili choncho. Ngati ndine mlendo kwa inu, bayibitsani dzanja lanu mbuyo ndi mtsogolo. Icho chakusiya iwe tsopano. Menani, kodi mungandikondere ine pamene muli pamenepo, wala kuja kwasunkhira padona amene wakhala pafupi ndi inu apo? Iye akupemphera nayenso. Ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Inu munati, ndikumbukireni ina mbuye. Chabwino, iye watero. Inu mumavutika ndi vuto la chimfine. Ngati izo zilizoona, kwezani mwamba dzanja lanu, ndipo mubayibitse dzanja lanulo. Chabwino, ndi zimenezo tu. Mugona, inu mukukhulupirira. Tsopano kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine konse. Afunseni akazi amenewo, inu mukuwaona iwo? Afunseni iwo ngati ine ndikuwadziwa iwo. Apa pakhala nyamata wakhala apa, akuwapempherera abambo ake. Ine sindimakudziwa konse iwe, sindikudziwa yemwe iwe uli. Ayi, sindikudziwa kanthu za iwe, koma iwe ukupempherera abambo ako. Iwo sali pano, iwo ali kutsidya kwa madzi akulu kina kwake. Iwo akuvutika ndi vuto la mmimba. Iwo ali ku Puerto Rico, ndizo pakuti atero Ambuye. Ukonkulondola, iwe ukhulupirire. Mugona chimene ine ndikutanthauza apa pali dona wakhalapa akuoneka wachidwi chipewa chofira akazi Aldridge eya iwa kuvutika ndi vuto la mtima ino mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu chabwino mundikomera ine mtima pali dona wakhalapa fupi apo dzina lake akazi Akuku akazi Akuku ali ndi vuto ndi miyendo yawo uko nkulondola akazi Akuku kwezani mwamba dzanja lanu ngati ndine mlendo kwa thunthu kwezani mwamba dzanja lanu chabwino khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu itani dzanja lanu pa mkazi amene ali pafupi naye iye ndi Abiti Russell iye akuvutika ndi vuto la mapapo kwezani mwamba dzanja lanu Abiti Russell ndipo mukhulupirire izo ndi mtima wanu wonse ngati ndine mlendo kwa inu nanga bwanji wotsatira iye ndichokhacho chimene inu mukuyenera kukhala nacho ndi chikhulupiriro dona wapafupi ndiye akuvutika ndi vuto la mimba nayenso ndipo dzina lake ndi akazi a Dillman ngati inu muti mukhulupirire ndi mtima wanu wonse inu mukhoza kukhala akazi a Harmon akhala pafupi ndi iye angobwera kumene kuchokera ku chipatala iwo anali ndi operation ya vuto la thumbo inu mukukhulupirira akazi a Harmon ngati inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse inu mukhoza kupita kwanu mukachiritsidwe ndiye angada kukhulupirira tsopano kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine ndiyeno kodi ine ndikuyesera kunena chiyani kumbukirani Yesu analonjeza Yesu anati ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu kufikira kumapeto a dziko lapansi ntchito zimene ine ndikuzichita inunso mudzazichita kukumbukira kuti Yesu analonjeza zinthu zimenezi Yesu amazifikitsa izo pochitika tsopano aponso kumbukirani kuti Yesu analonjeza kuti iye amene akhulupirira pa ine ali nawo moyo wosatha inu amene munakweza dzanja lanu kanthawi kapitako ukatha msonkhano wa machiritsowu kodi inu mungabwere kuno tsopano ima apa kwa pemphero iye analonjeza kuti adzapereka moyo wa muyaya mofanana ndi pomwe iye analonjezera machiritso tsopano kodi inu mukudziwa kuti iye analonjeza izinso zizindikiro izi tidzawatsatira iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja pa odwala wadzachira kodi inu mukukhulupirira zimenezo tsopano ikanani manja anu pa wina ndi mzake ndiye mwaona iye ali pano ine sindingakhoze kukuchizani inu iye wachita kale izo tsopano ikani manja anu pa wina wake ndipo mupempherere wina wake wapafupi ndi inu pamenepo amen tsopano weramitsani mitu yanu ndipo mupemphere monga momwe inu mumachitira muchalisi chanu pempherani ambuye mulungu muchiritseni munthu uyu munthu uyu akundipempherera ine ndipo mungomupempha mulungu kuti achize ndi kuapanga abwinobwino mukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse ambuye ine ndikukhulupirira yesu khristu ye moyo dzulo lero ndi pa nthawi zonse mawu ake sangalephere kumbukirani iye analonjeza kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandiona ine iwo sakumuona iye ku mpikisano wa galu usikuno iwo sakumuona iye ku kanema iwo sakumuona iye machalichi wofundawa koma inu mukumuona iye iye ali pano kumbukirani iye analonjeza izo ndipo iye ali pano kuti adzayange pemphero lanu ndikukupatsani inu chokhumba cha mtima wanu ikani manja anu pa wina ndi mzake ndipo mupemphere ambuye yesu ine ndikubwera ndikukumbukira kuti inu munati mu dzina langa iwo adzatulutsa ziwanda ndipo ine ndikutulutsa mzimu uliwonse wakusakhulupirira uchoke momvetsera awa uchoke mwa anthu awa kwa ulemerero wa mulungu